Warumba mwesinavyo, ndamira mwesinavyo, sena masimpe tojisibu namige, hivonei nejifu mojinu. Nakasere mga uzogo mbela wajiswa, wakari wantu ibanji, wikaka mungana mungati, gaje joncho, useni maningi musondo, ejo, kega jatabuyo, nedebuyo kubora, oguno, ujigombero, ejo ndi, niya uti nchibotu, ugombela ibajiswa, ibusena wajigombero, tandizi, ngayanda, ujigombero, akubora kunselero, oguno, mbunga, ibantu oguno, koba gomba. Ye wakari musimbi munini, usule ogu ya musimbi munini mubotu maningi, ba, ngea uti ulikede, abu sanabumui, au, lino, yutina bantu, teba inka umunzi. Oh, ndabo na lino, alimi, oye nchintu, jibotu maningi, alimi, uliisi gweza pati. Eru aliku suira, gini nituwa mba imunumle, wamiambo, abu panduzi, kawe ya unembo, elio, waliku suira alimi, kwa iguye iuti, wambuisha ejo, ijintu, jimui ijambo, ujatizia musimbi munini, elio, tulindira guona na mwami, wapa imunumle, Ejo, jagamba omuya. Endi ya uti musimi munini uligabotu lino, alimi uyoba gabotu. Alimi walimunindu oyo, swegerwa igugubona iwagwe, walo elio. Falimugombela, ilumuntu umwi, wali muambulance oguya, mutausi, seyele uti imuntu nale mapaundi ma alima umi, tatwe, na magumi one, uyobuyo maningi, maningi, elia bobo, nasire mugira ubagombela. Ero gambo ncheri kubanga kuwaya waya yapati ikusimpa gwamulino yangu waga simpuga eri ondali ikusibira ikuseni sunu ikusena obo ikuswa ikulino iliangu oguya ikumbele oguya erio andambila kuti nderede iwa agumba kwa simpa onsi ili abobo ogubo mena uyabu soberera buyo ncheri ntu yirike nchezi Eru nagaji sigu simpa muri eyo yomwe ibanga nchisera ijaryo ilo jindi watalia iguana na inga walimpa muo ubanga utontola anze nyebo nyebo murisi chewamba iguswita atala yamino mo yago eyo chigubamba igubanga ulubizia igwambe obo tulibantu balajo urencho beni iwaga ome useni oguno kugonzia igwora kujigombero eyo agulinda ogu Iwa Christmas, yulindila usegerela ogu, kwa jisi, uli nda, ndashoma nda, uli bana banji ilogo ogu na useni, agobo nda umuna, uyo zi, mabona, yeso boto wapati, zindi zimwi, tugana na izi ntu, ezio, ibana, nzoba terede, agwalo igungwa, nyomulizi. Pendi ya kuti jigombero jisi jipoje nini awa, jaba naba nini, iwa inda gaindi, kazuwa ujilangalanga usu, uguya, oo, uyanda ukala, iwa managuia wa musondo, hamulindile ibuyo, mwabona, inkambo ndi, ni ya kuti wajisi zipo zimui usule, uguya, ziaba ntu iba nini, ziaku hozia useni ogunu. Ele jindi da, nyebo ono bantu banini, amweye, jindi, noti jita jeji, ndianda iusaraz ya jeji, patuli Santa Claus, kambo ago, nkega ano, bumwi, usuwa, kumwa iwiya, uti, tagawa nkoga ya, ikuli mkago, pere iusuwa uli Jesu Kristo, iwini watu simpe tonse, nyoma wana, mwana waleza. Ali mtu mpayipa jinini useni o ugambo la umusulia iutijendi jimweleza wakapa ijipo ijipati maningi ijaga kwenja iusula kupegwa kumugwa wabantu mwana wagwe. Ali mtu jesinzila ya ansi ya ujitondeja ili wina ijintu chotu kwenja igupa uwezi anisha ajejo pere mboli iwa kuhigabu yo umi urumbi tulajita ejo. Lino, ninda rinda ya mame musundo mutobela ili antela njiyo jita niguba haji mtu jimwe ejo. Keri uyanda iwamba. Eri ujintu jimuija. Jazibwa. Yulindi me. Utala umunzi. Jajire nga. Jagutinede. Ujitobezia. Eri u. Ibanga cha. Ibanga cha. Iwonega. Yobanga. Nchigari pere. Tatuyandi iwe ya ejo. Leza nchamba uti nchigari. Niguri yawe. Yagwe. Nyumba. Eri muba uti musonda mutobela. Nesa na wayanda, tiyoba ili, uswanga na oguno, kakutanaba, iguyo iulinda, iguwa mga mupia, igutina mwami wabotewa, andiswe, iguba aguswanga na ogu, yelio, tuyanda iguba aguswanga na wakuseni, mipairo ya bagwazi, harimi antela, mulimo, warubizio. Paho ndagae, amu, zibie iwe nzuma igutinga, babora, paho tiyoba, wakuseni, iguwa msondo, amasigo, amusondo, Ili mpao bantu, randa igulala, igulinda mwaga mupia, pao tujisi, tiyoba a kulindira jindi ejina yoba kutawusuba chonto oguno yuanogana na ibusubi mwamaga mukya omane aga chiga masigu elio kwa tamba yuwa kutawusi yuwaribobo igubora igusogana na mwami na wayanda njanda iguba umwi uwabo ujisi inkijimwi ya wamba ura abusigu mwamaga mukya ilo mpao musonda mutobela ye utu inga naleta mwongo wazi mtu yada jitwa ezio yada jitwa yikutondeje inzalesa njabelega abantu bagwe na kuzileta mwonya mu ujindi jipati awa ujigombe ilo unji wanu ngalibuzia kumagani ae aja tigizia imutelo yuwa kufora mwotugali iwindamo agamana iya bobo njenda imwambira ayo mwaga jitiga awalo yendi yaguti inga jaba belede kujamba albo msondo mutobela abobo njoli ndi amane msondo mutobela ero usola kugana na ani kulindi nye usaini ognu ikuswa uchwi mwabona ero msondo mutobela yo usola na usawayanda imu ambila njira onsi mwaga bola akumuleta imwi ajimwi jazintu ejo mwami jagamba akuji langirira ajo maeni agasena igajo yubikwa ibuyo mbubonya ugasena mwabona tambi jintu jiri yonse yirubide peri no jintu yomwe chonombozi iwamba seni ogo ejo antela keta ambi imusondo mutobela mkuja tigizia intu yomwe jaga jitiga jiro nariguwa ya waya anini wola kuseni ogo mkambo ndagate de maningi jagutinse seri mkwa maningi mburi njiyo, muba iguti, nirigogo no njira sola guboti iwangu. Mwego nzia, zona masigu, nagari imunkamu, ya mwesu, amujizi sotmani, mburi, motuzi ogo no umui, wabashomesi, bambungano, amuga intu wawe, labora, iuswaya, amuga intu andime, eri utwagari wamba ura, niswanga, ibora, mufinixi, dumasena, iguti na nduyando uwa mwami. Helio, tuwagali kulangamane ikutandila 10, 30, ndayela, kabela, ndagawunka yolala, utandila 11. Eji, yomui masigu, ndagaruta iroto, yomujiroto eji, ndagabona umui, wagali kuboneka, iwa batata, mwami mupatilogo, wimi nilabuyo, uganana, iwajibos janyu, batata. Ndagabona mwanagazi, tagali kuboneka mbulibama, pere neguba, wagere degubabama. Eri oyu mwarumi, oyu wakali wele iwa, mulitata, mwurumi, wa mwanagasi oyu, wali mpenzia yarunya. Ya utuwa jisigo tujipati ya isamu, eri o, wali unga, wamujata mbulibobu, agumumia, jigoto ya isamu, eri o, wakali unga, wawa, aguyansi. Eri mpao, eri mpao, winde iga indi, wali unga wabuga alimu, eri o, wali unga, wenda gonse, iwa museso, wakumuma arubo, wali unga, wamuma arubo elio, ndagari ngulare ambari gujirangira. Kumaga yaro ndagaji mpua, wali nchido elio, ndagari mneni kujinda mwaru mpua, wagere iuba mburi, iwatata, bobo, ndagari nka ulingwe, hakubika imunu wangu ubushubagwe, ndagati, utabaumi arubo, wabona. Ero jindi, nega jitaji, mwenja gajitia, maboko angu, aga tuntana, kabela, ndagaba a milandi, nipati niumu, sinawene milandi ilibo, edyo, ndagajata ibiyo mwaurumu, ukora, kabela ndagati, utamu, alubo, igutina ujite, ulaerera igundibelega, igutina, waume alubo, ndagiri mwaurumi, wakandiyowa, edyo wakamulega, alike, ndagasinsimuga. Telede aria, gaindibiyo, igashonto, mugini, igupanduzi, wanchicho, igora siga, obo, wegali, mugini, mwanagasi, igugana na wajibozien, nimbungano, ilimushobo, endelezi, ibatata, nkabungwe, igari ngue, ago, endelezi imbungano, mburi murumi, kumuga intu. Eri ntoa tubungwe tuma imbungano eyo, agu, talega agwalo, uti imigire, mburibobu, iguyo, sindi yonse, yasola ibuga, na ujita jitujimu, alo, ntu omuya, igabungwe, ayuminansi. Iru jamba buyo kubika nilambi imwe ya lusomo awa usuma na utonde umunwe wangu ogwea awamba wabelega ndime wana mkambo kulibantu omwea basurirwa kulireza ahimu ejo jagari gabotu iutandila pagari igulanga igutandila maola obyo na otatwe ndaera iri umano wangu umusindi umwe wabo Rebecca usurogwea walo uwelega utipadela ya Methodisti ngu o ejo yuwa viya ya wiya iwa nasi balo mbana baji ya igwerega mujibadila mbabaita na yintu yimwe mburi jeju elyo wagari wa mbaga mwita iwora useni o kabela elyo yaga ndi musya elyo yaga lifumo ilogo elyo wa antome mlungwe umbe munini wakujigolo ogno ba verega antome ogya elyo wagari winka yoga kwesa yagu roswell agere te igwa okuya ateno krok elyo mga intu wakakamga igambo chatagonja kuya mu bedroom ndagari kide ino ndagari jisi intu zinji yaga jitiga mubumi igwangu pere senaba jimwi muri jejo ndaganjira mu nyangwa munya sebo zibo panduzi senaba ajimwi muri jejo mu bumi bwangu pere kumbe yangu wakaboneka kuti nakazi bakuti yakali irengano kabera ndagari mujengano pere ndagari kwamba ura mwana wangu Joseph walo thagari muganda ujindi ejo pere munzira imwe mboja kandi jata ibuyo ndagari kwamba ura uli Joseph Ero nda ndakalungumana eryo ibanga mujimo ya piramidi yayi kumbe yangu wagali ibayuni ibanini iro yikuyimwe mboli ulampa wayisela ya inchi eryo wagali ampera atala mitabi wagali I inga iwamba yotatwe nayo ne kao utobela imutabi utobela ndiza wagali irusere nakumi eryo uya utago igajisi ikumi awusanwe na magumi obiro Ndiwagari basuma mbaba nini, kamo mapepe, abo, agasomonwa, akubona kuti wagari, iusola, iwamba ura, ulindimi, iwamba yutujimwe, yeyo ndagari kumbo, igoneka uwa, Tucson, Arizona. Ndiwa yuni wagari igulanga, igutwe, ndagari, igusiri yabotu, igari igusola, iwamba, igoneka, iguti, wagari igusola, igundambila yutujimwe, yeyo wagari jisima pepe, manini, onfu, agari somegwe, azintu, wagari aziaso, manu, Ziyankondo. Paonjo onya ibuyo, muyuni umwe, wakatari ya guruga ibuya, usina umwe ibumbi, higa sotoga mulibobo, ehelu walo, bayuni banini, gaga unka ya gubinda, gauruga, ibutoza igutwe, mwejindi wakajita, iguzwa au, wakasiga muyuni, mupati maningi, mburi nziba impati, hababa, ajo itoni, ehelu, wakasiga, ujigama, kubinda, ikubinda, uinda, oba, yuni banini, mboba kajita, Iguluga igutozi ya kutwe. Eyo, liita muri angu manjezezi obiro, ato umwe, nagarizu kuti, nagari mbi awa kamera, nagarizu kuti, nagari kusunabu mwi, mwabwana eyo, naga eyo, ino eyo nchirengani alimindede iwiya, ijintu choja amba. Eyo nkamu ya bili, niagasiga iguyo monsi, ndagaranga igumbo eyo, mwabwanega, muri mojimo ya piramidi, muri obiro, urubasu arumwi. Ajimwe atala, wakasiga bangero, wosamwe, wasinguzuga pati, wakasola ibona, umi wangu. Igubaja ogo, gugali, wetanabona initwe ya, wosule, amababa, avoga jintumene, uyabu ya inchobeni ya kukwambana, yunguzu, zialeza, singuzi yonse, jaga nifunka, mwunzila eyo, mane, jaga ninyamona iguzu ansi, uya ulale, wendo lonsi, iguzu ansi, atala, la ya wanzia igumwa, Josephu, gaja ambaura. Eyo kuhiga mwole iutariga kwa sound barrier ogo ogo ibu uwe mba ibu pati baba njira ulahale kumusanza ili oje indi neiga nyamunwa imuchulu ili wakari uvika ibu gari iwa banjero ilunda akonja wabona ibu yo yonyarino wabona mburi mbaba bora mujimo mburi jejo yaba kumpa mwonya mburi ndime nukutari igota ilino pepe ndagari honya aria Nkeranga ameso mburi mbwewe delino. Mwawona? Perengoi wabora eyo. Mwawari ukwamba na maningi logo mane daga eya. Jindi mjaga mnyamuga mchulu. Daga mwa ikupoto wa ogo mburi. Na mburi iku mzuma ogo. Mwaga unka mburi saundi pari. Ilo jindi mjaga jita daga eya. Eji yerede iguamba uteti. Dilafi ibuja igwa. Mwawona? Mwunzuma. Wa mushobo umwe ero ero ndabuyo kugindi bega ya asuntu ezo ndaga ya kuti pepe inga kugabi bobo kambo yutuna nikwaga nzima nikwaga jata Joseph awalo kambo ngoyo we ndaga ambaura jaye kuti kondili ndago nja imuwa ya kwa kalibobo ino ogu gonsi ujiri mujire ngano haa gajiri mwabona jagari mujire ngano Hiro mpaonjo nyabuyo mwri wenga ziwa kuchi nagari Nagari nisungule kite Jeyomu iwa bona Pele Naga Retwa Munda kutema oyu wa piramidi Ya Mbago Mugati Ganda kutema Oyu wa waba angelo Gari musanu Hiro ndagaya ya rino angelo wafu Yoba omwe Tosanwe inga Ito uziyalo Nagari wejo Nagaya, oh, Bora, Amurum Wangu, Segindi, Yangu Yepati, Bora, Unia Telamum, the Uswa Mami, and the wrong Poro Anguzu, Yonse, Maningi, Mbri, Velari Wonja Utati, oh, Jesu, you know, we end up in the Utensi, the Yendi, Nindagita, Yagamayaboyo, Boyo, Uswa, Windime, Sense, Degari Ngwa, Igabotu, Uya, Uswa Ario, Mawana. Dagari, chilo iu, ibu swabonsi, dagaji ta ibu kara munganda, iu tanda, iu ta wonja uri jata nemwini, tega wonja iu mba nize iswa yangu, kukwemu, ego, lemu anguzu ya mwami, nagaba aji mwe gonsi, yindi, ni, jagandisia, dagari usola, iu kumba manza angu, ego, dagaya, segonji iu jata, iu yoya wangu, eo ndagende nda, mwegu inda ajibwe, nagusule umbere, dagaya, ino jamba nsi mwami, Mujamba nsi, pao, nagaima, nagati, mwami, lesa, mulanda wago uri, se, segonji uvisha, njo hiyo, pambo nsi, yagari jinzi, ejo, uje sibia, mwami, ejini, segonji, mwami la magani, yendi, ndamba, iguchi, inguzi ya mwami, pakuwe inzila, ya ujipandwa ejo, tajiri ejo, somu mwa awa, mu, zilongezio, ejo, zilongezio, ya mwami, eji, kiliseta geni, oma, ji, Ida indirira, uje ntigile yonsi uhiga nchagunzia, awalo weze, mwabona? Eroji, ero, jina ndipenza, igapati incho zio, tajire jirongezio, ndipenzi, napenze kwa, mwabona? Nchejijo, ikutina wakonzia vyo, ikutina anda wakonzia vyo, ikutina inzira imwe, njagunzia, wambila bantu, obo, mwja kabete, na o, u, o, uri mwa, mwja kabete, ta, tajire mbole, ikukala, yanda, ikutangala, jalo, jalo, kintu imwe, Yawuti insinga yos yawira mulindwe boyo gaindira uyowa gaindira u landuga lwarondule mego rusalala ta wenzira yakuyipandura nokuba mane Chule iya, uyonse, atalansi ya mongola, wabongo wangu, winda, mutuwe kwangu atalansi, ya matende, ambinwe yangu, ibuntu wangu bon, waba aji nye inchoveni, mwabona, mbulibyo uti, waga, wagaswa, mniga, ubusena bumi, Ejo, ejo, jagari, undisia, uje uje, ejo, jagati, mwami, saa ulandilegela, igusiba, oresa, jagaira uti, ya musu maningi, ejo. Yagasola, Iguangu, Silogo, Yagari, Yindi, Nagari, Uzurich, Switzerland, Yindi Ejo, Nagani Tundesia, Oyo Swazi, Mana Germany, Yagangila, Oyo Sutan Embizi, Ya Yigua, Naga Seremuga, Iwinda, Mu Africa, Ejo Agati, Bonsi, Yagabisia, Agurela, Kubremu. Ero ndagatola gompora kumami ikuti andikwashe ero ndimuyanda ikuti andipe ibupanduzi ntambo ndagali kuzia kuti na Jagamba, na jagamba uteti, wakari kumpa, ndagari iyo jaipa, ikuti na jagari obo, netaka inka, uyuambe, ejentu, umugwashi wangu ujatilizia nchijo, chindi jangu, jagu ya umunzi, ba, njo inkabuyo umunzi, hukonsi, iwajo, peguti, ikuti, na ejo, te jagamba, seandi, wambira imugwashi, yandi, ikuti basile, jemwe ujatilizia nchijo, ujirega vyo, Iwo jitwa alimwe, ejo ejo, nijagaba jonse, yajo. Lagati mwami indi kwa se, seyambi wambila imu kwa si, iuti uti na uri, eji, pietwa wangu, wangumunzi, e, njo, njo inka, nyomo wana, lagati. Eru nyomo mwanizimu, nyomo wati, e, kambo nzi, kaya, mbaga ni ajintu, chogamba mjirengano, ejo jirengano, chojagamba, pere tozi, iwe ya izintu, mburi, yeyo mpao, yevo. Segonji, neguba, eru nagaya. Naga penze kwa ibuyo, nyongani sigwa, tozi nzira ya weya, togonji iweya. Heri ndagati, tato wakujuru utina ejo, jagamba iguti iguti, kubotuga, uyo nitola e, andi zile ilino, igutegwa, ndambe, jimwe kujatilizia nchijo, negela ibulemu anguzu ziago, sivore alindime alubo, unija muna mchilu alubo, na legela ibulemu ugagu, ubore alindime, heri mpao njo, njo zima mpao iguti, jagari wamba. Jagari wamba, ejo, alimi utegwa, ndigo nje, kujibamba, uri wangu, ejo tawe, jagajitiga. Abo mpao ndagati, mwami, iutina, yakalibamba ikuti yotuma ibatumwa ibaku ukutumwa iwangu pakutilekela inguzu iyako zikole anopo ikathandira kundigwisa mukanda nekwamopo nda ndakapempenukwa aphaipere yangu mujanga yangu phawo mbona akukomba ileza ikundikwasya iyoyindi nekacitha kandi thondesya inthu yimwe mulukwalo ikali kuyatizya phonya kuli mchito phonya ali iyo ndakayeya sa inga yakacyeyo mchonjo ngokuti mwecitha yeyo ili o sekonji ikuphundula izinthu ezi ino bantu zilayindirira kuchinthu ilichonse nchezi mwabona mukaitsi wangu mwanakazi ukambi aloko umwi mukoti kuyinda munyika pere gayindika nini seikamba ichinthu chatikiya mchicho ndakazimalana wakazi wakuti wakali chinthu yimwi chakacithika akochindi ekamaambira wakati yepo ulizi pewu ndakakupona kumva muzinthu ezo zinji ikati yepo uli kuti ndakushoma amoyo wangu onse wakamba wakati pere ejo yakacithika nchopeni yakaponeka poyo ikandisunganya ikoyo koko ukuzuma kubowola ikupinda iwa bangelo abo muli babo bosanwe ibabo anthu omwe muli vandakuthema wabo muli ikuanga muli ikuti ndakali piramidi ya drawingwa awa wabona akaponeka opo ukuthalika pakaponeka muli ikuanga bulale pakaponeka muhlobo muli mubala wanziba ili pakali ikuwowola mukati mukati ikuzwa nzira eyi ili pakali kuponeka muli omwe wabiro watatwe bone alimi mpao omwe atala eni mwabona ikupanga bosanwe hiru waka sigaru biro yu obo tawe jintu tawe jet wina jintu yembe ikonja weza nisigwa ajejo yu ndakonja yu wabona amitwe yabo ibanga ili mumabali ayo mababa gajo mene ushule gazwide zuanyo alimi gaba basiga abobo mbulibobo gabora ans eni undibwesa kuyamonya mu piramidi eyo yabanda kutema yabo ndakaona kuti ndakali isakene athala ikuswa ansi ndakayeya kuthindiza ndakambwa inzira ili ikulale okusuma muli ndeke yindi asola south baria mwakakumva ikuchithika mulipopo mulibiyo kusuma wakule ndakayeya eji inga ndizajamba lino yindi lino eji ichilingano yandisiya ikuti ndiochayikwa ikuyinda kukubotoka na chinthu chimwe ndakayeya thawa mphendi ndanyamunwa mudzulu ndi kali pali wanu amwi ndili mulijeji eyi piramidi yabangelo awa pereta kandizi ndiza mwami upoora ikundithola kumunzi pawo ndakagwa josefu kunselero okwiya kamba tata layeya pepe ikuti na eyo mwachipede ndiyakamuthola awalo pawo chinthu chimwi yakati yapo amuyeyi ndakalindira kulangirira imulombe oyo kuyikangira kumbere yonse chinthu chimwi eyo chilingano kuzwa momwe mwemwelisi mbuli mwekali okuno kuthali chinjira mfuya inda ndayambira imakani a chinthu yakali yochithika nzira mwakali ikuambauka mukati ikuzwa kuzuka ya muusana oku ero mphawo ndakati ino chindi phati yachithanapora ndakayeya kuyowa mulombe mulayeya na mulombe wangu okuno kudzulwa iwansenje abwino eyo oko ayo madzwi ali chiloba zinamatizo zithanembedwe akwalo mudzwi iyaleza mulayeya eyo yakandithola mu piramidi eyo eyo Junior Jackson ikuti na mpoli awa eyo chiloto chokandipa ikhayijindira mfuya inda zikwa ojamba kuseni oko wakali loko leza walilondokede loko eyo ndi yachile ikutha upanduzi mkhambo ndakapona chinthu chimwi kachenda jechi chinthu chiyonya wabona eryo ndakali jezi ejo alimwe mu Jezi Collins mbuonya nthopeni mwabona ero isambomwe yabapo ikaba solera nkuonya ikukhama ku chinthu chichonya eryo mphawo chilengano chaikamwambira yonse myaka yainda yakasowa kuchithika kuswa momwi mwabona yakalili yochithika eryo chechowe kachiphede ikapothu zinthu zyonse kaziphede ikapothu adya chinthu chimwebuyo chili mukuyenda thandizi ejo nanchinzi leza ndikwasye mupayiro wangu athukombe thatha udzulu tuli wafika buyo alimi mphawa tuli mbwe kuseni oku eyo mwami nda wanituma ikusolola abothanga obunene ambungano eyi ero ndili ikumakholero angu kandizi njira yakuthola ichinthu ikusena njipoora Endi zi eji, jintu yomwe ya kuti, wakati, uyo wambazi ntu zionsi wele, anto omwe ubotu. Kulibabu, iwa kuyanda, baga itwa wende na kubuka nzi ibu wago. Nagulomba leza, ikuti, janzi ibu wago kati, ya kuse, libe alindiswe.
We truly know that thou art God. And we know that
Tulezi incho wenu kuti ndweleza, halimu tulizi kuti, tulingwe wakapona, umazuba aga ini, pe ujipona sunu, wakalireza lyonsi, yobaleza lyonsi, wakalireza iye indi, ya yitanava, halimu yobaleza elyo, watanojiriko iye indi, ujinorileza. Tulimuanza ago mwami, tulibulonga buyon, kabela ndwezi kubamba, mwambi, Panga maumi esu, mwami, munzira njogo nja ibujana, mwimo imobotu maningi, wakule mega inwe, wajipatata, tulibyo mwanza ago. Tietu lagi sinzira ya guleta, uguno, kweni, na, tatu, zi obo, mbotwe deguzwa, mwami, wakatipabumi alimi, ulijisi, pajosia maumi esu ulindwe, alimi, mwribo obo, wakatupa, mwusintanya, uumi botamani. Yusomo resu yuajejo mubuntu yesu mbubanya elu tulabuyanda kambo kajeji kambo tulizikuti ibusu wa mwe kiyo kubona alimu uyoba mubulemu ibago elu kiyo mulanga elu tusulamina igungwa maji ayo wakajitua igabotu umulanda wangu mwotu usonega njila mutangaru kwa mwami wakabambiru nduwe iguswa kumarengilo anyi Sigira kujimbi ejo oleza, ejo tonsi, kwa kuswangana. Tusola lele, tulibananda bago alimi, tulomaru jatua kwa zili Yesu. Ezile njano, zengusu mwami, ya polisi ya lugo, kumulanda wago, kandizija kujita ndi, nizi ibuyo iuti, kiasiga, alimi, ndigo njabio kwamba, chega pona, cha gamba. Ejo sinde simu, jilandi osya. Mwami, elyo nda, ndaribuzia, hii ntu, ya kujita. Kaonda kakweza, baibere, kubala, omu ya nzila Isaiah mwagerede, iguli mbaibusu obo, mutepele, jindi nagabona abangelo, na baba, umatende abo, tajikambi, iguti, wagomporora, mawe ulindime, hambo meso angu, habona ibulimu wa mwami. Elyo jagali jindi imusisimi, nagahomporora, nagamana, usalazi kwa mutepele, jindi angelo, Agabweza ilumano, yogolola ikala ya murilo, agulibika amiromo yawe. Agamana, uliamba kuti, wakali muntu, wamiromo itasalali, agukona agatikaba ntubatasalali. Neguwa bobo, wakali musisimi. Angelo agabweza ilumano, ikala ya murilo, amiromo yawe, agumusalazi aguti, linogo ya kasisime. Mwamileza, saya wakumpora kuti, hawa, pendi. Mwami, kwendi tuma, hindi nagati, ngunu titu inkile, kambo e njala ni mbyabi, ayabubi.
Oh, God, let it repeat again.
Amen.
Oleza, ayilolole, ayibole, aluo, omwami, tuma mwe usalala antomwe, amunilo, usalazia, kambo, yari ambila kuti, ndi ismiromo, itasalali harimi ndikala, mwenyiga e, ogun, abantu, batasalali, Eyo tuli ibata salari mumeso ago mwami Pere o tuma inguru zisalazia muya usalala Tusalazie o mwami salazia mulanda wago mwami Harimi pao iganana mwami mulanda wago Ulaswirila nisugami nagu mkwa eyo ji ngiri iwago Undiberesia mwami, mburi, mbogu wana kwerera, kujindi, nalibika iwangu, ajipairo jago. Dajaramu ya usalala, ndisalazi mwami, akunamiga, akutuma mwami iguti, ya nda umwi, unka, ikutina eri, ndi wora, alimu, nchaji indi, ta, talizi mwami, tani, zibuya, iguti, nagabona, abu ba njero, alimu, ulizikintu, iguti, njagwini ncho hiyo. Elio, ndalomba mwami, mawe walindimi, abo abo ndikwase. Elio lino, longezi iwantu aba, elio, tuliwano sunu, kutanababuyo ibutarisia. Iwaji indi eji, ya kusegelela ibutarwa kwa mwamesu, tualomba kuti utugwase. Ero usenyo ogu mlanda wago wesunevyo wali mwa uti ndiza inga jagaji ndi ejo haere upumona asho ntu alimindiza nerede iwana ero nda lomba uti mlandi kwa siyarino uli abo awa mwami tons asebo pri imu kukula iwago abobo tolomba lino uti ula tulongezi ya mbuli matubala ikiri yago kuyeya yeya iwaga indi iganini legera muya kwa vore alindiswe mwami alimi kudusalazia tubamba upya muya usalala mulumbe walesa jabopya iuzwa ijipairilo kusunganya inyiga ili mkufkwa kutaninga iwa iuzwe iwaleza imupati utamani kamo twajilomba muzina ya Jesu mwana wakwe uyandwa amufutuli wesu amen.
Now
lino ndianda wita ufila iwanu kuru kwaru awa abulemba bunini obo mbele mbalemba elio ngila soma do na bere na umwe wanda ambila ikutubayanda iwotoga iwambana ugambo igabana bajisi zipo ziagupa imbabo nyobo nubana wadini nomoswa jarino kwea iwanu kwa msondo kamu pendenda puyo mwisi waga indi iganini eji ncho twamba ibuswa awa ndiza inga yasagana anini bulindinywe pere mukarebuyo zi abama abatata wamiti chimashonto ndianda iwamba wola kulimbabo.
Now over in the Psalms 89th Psalm I want to read
dino ombya mutembauzio tembauzio ya 89 ndianda kubala igampango na tobiro tembauzio 89 ndila sola kubala iga mpango iga 52 iga ntembao zi 89 nusa muna kwa kwa indolo se kusule iwini iga botu iutina mula kwenzia amutamige manza anu abobo ndi ejiri sama Mike onsi alaberega sa nye motu na imwi ponya awa dobiro urubazu chibotu tandizina hapa yote pina uyunape kujitika ibu yo kumwe utayewi useni ogu pere mutalubi ilino ambe wezi nyogo bonse elio ndi njanda iwa masimpe ikutandila usola ujaniga muswanganu utobela munsondo banoma nite iwega jikombelo oguno jadino lino ndaye yera elio ndio ndio jogera mpao ugamba uga ezio zinamatio zirigiroba ikutina ndiyando ilwaleza ikuswa kurukwaro awa mpoko jante mbao zio ipati 89 utaligila ila mpango ya 50 atuswirile ugubala wajwi ilino
remember Lord the reproach of thy servants how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people.
Yeah, mwami isampu, yabalanda bago. Obo, mwe umuna mujamba yangu sampu. Yabons, ibantu, ibanguzu. Winda uliwasi nkondo ibago, basampula. O mwami, winda ogo basampula intamu. Ziamuna nige iwago. Alelego mwami, kwa lionse. Amen. Alimi, amen. Ndianda iwaimba ura kulindinye kwa jindi ishontwa. Ndianda iutimwengere eyo ilo tanzi na kubala eyo ulolo. Igabo tulogo. Ndiza. Ndiya igubala alwo yonya lino. Amuswige gabo tulino. Mwabona.
Remember Lord the reproach of thy servants. How I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people.
Yeya mwami sampu, yabaranda bago. Obo, mweyumuna, mjamba jangu sampu, yabantu, bonse basinguzu. Winda, uli basinkondo ibago, basampola, o mwami. Winda ogo, basampola intamu, yamunanige wago.
Amen.
Alelewa mwami, walionse. Amen. Harimi amen.
Study it close.
Amujiranjala ndiega botu mburi Davida. Mwaga jamba. Ndianda igubelesia edo. Kujiyo. chenzo maningi uti nchiyo la Christmas alubo pere mburi ngayo gambauga musondo imwainda aji yo jenzo ndajiruba mbujaga betalino jagari wadinzi iuswa inyiga yaswa mkwende ibuli gabotu.
Now I want to use for a text this Sunday the reproach for the cause of the word.
Dinondi andaku gereshya kujiyo musondo omuno isampu yaga mbogachwi. Inu anijilo ligabo chulogo isampu yaga mbogachwi.
God has a time and a reason for that time to fulfill all his word.
Leza uriji sijindi agambo. Ajendi ejo, uzulisi ya maki agwe onsi, leza ulisi igabo tulogo ejo, chayagu jita, tatuzi, tuwele debu yo ujitambula, mulimu ajipangu nindiswe.
But he knows, and there's nothing going to go wrong with what he's planned to do.
Pele ulisi alimu, kagugwe ijintu, yolo vila, jejo, cha, chaga kanzula ikujita, chonso yerede kubora ikuba, ulede ikuba, zindi simwe ziumu, azikala nkene, huku kwisha ibu yo jintu yemi, ibu pange ibu ini uwa jintu. Nyamwezi imbula ilasharwa, umirenga lenga, lulabo, umuaiga, lukwe, jaura, lukalala, mugu nzumba, ele uti na taruji imbula, inga kituwa pona kere saa mulabona eo jijitiga kukuleta imvula mungzumo ulabo kumwega ugari eo uzwa omu ya nimvula
a seed must die rot corrupt smell
imbutu ede kufwa ikubora kubicha ununka kakuchogera kusugo nyanyiga ikutegwa kuziyarwa ibu umi upya jitola kuonda ngolide igonya Lorola, gons, agonse, agonda, igusigila, mankushita onsi, agusigwa, kulingyo, igutari, iuti, ilamwega, kambo, igutari, wa, piyait, eyo, izizule, mburi ingolide, yagwena, labalama, mburi ingolide ini, berebika, zobiro antomwe, kuzibika, wazomwe, togonji, igusiba, wandano, pere, bika, antomwe, Ulagonja igusiba, eyo sigonda lyonsi werede igonda igusigira wa wabona inkozi yagwe gajiri tondezia mungolide. Eyo lesa ulabamba chindi alimu uligis ibuganze uzinti yonsi jajita ta wejintu yetiga mugu ugambuta. Ibuyo kulibabo bamuyanda imami abaga itwa endela na uruito iwagwe wabona. Kwa gaganzwa. Alimu izinti jonsi, sabelega igabotu, inkambo kaje, inkambo, ka, gonji uweja, elio, wagamba kuti, elio, yagari bobo, izinti jonsi, legis ijindi, igambo, kajo, alimu, legis inzila, yajo, alimu, leza, ulegunze, ya wende, bonse. Alimu izinti simu, ye ya kuti, izinti jonsi, yenda, ibotele de, ye uniswe, elio izintu, yagabikwa, alindiswe. Masugusyo, agukambwa, kusunka, ibubona obo, mbotyo huila, umujito. Jini jimwe, chaga inda, utala, Vermont, mweso Fred Amebo, tukagunka, gulubasuruwa New York, yulanduga, Red Chaplin, eyo tukasiga gulubasuruwa New York, ili ndaga ima atala, murundu ogo, chaguti, atala ya Hurricane Mount, ogo, kwegari uhuima. Ili ogya, takaiba wajindi nega swegete, anzila alesa, mbaga ndi solo ya utogera. Vuyo kumuya usala, ulike winda, mumako angula, ya kuti indaga kwa guloba, awalo mga intu wangu, apiri unsero, mujilaba yinini, namaire, ikutantamuga, ili undaga nyona. Ilogari ganda ibuyo, yishonto, mutoka inda, igusiga ujilaba, umakario, utololo, elio, lagari mwe awo, Yamba wala mwes Freddy, kabela mwe usala wakati, woyagu sana ukabe olike, iyo ndagaswa, ya mwujila saga, laini, ganini, ibu sana, wakanda ambila uti, uliko ose kabikili gwendwe, wajanjira ino, pere, taga nda ambila inzila, ajintu, ndaga chugela, kwambira mwesu Fred.
I come back and told Brother Fred, went to the church.
Tauka kumugano busugu obo, auditorium, baga ambiri siya kubantu, ili busugu, waka tobera, baga jitiga, ili mpao, keim kui ali ya jindi, nega, ambira, ali, basugu, sabula bamwe, wakati, jiri mumasa ago, kujita ambabo, ufumwa choamba, yo jitiga njonya boyo, pawe, au, mtu umwe, alilemegi, utari mnalesa alimi bagari, ufubazia, agusabula musangano, maru mugoshi, managazi mugoshi, elio, wali usola igu jita, ili ando, wajisapi, kulingwe, mubu yage, agusuira, wabantubos, ujindi, negari usola kugamba, agwela mutu wagwe ansi, agudanta, ama gano agwe, agutonta mutwe wagwe, ucho, usola, umumyonta, uzumana na, mulibobo musangano, ugwela usuirira, ili umuyo saa wagati, Inori, bali mumansa ago, jenze, chodajita ambabo. Wabangu muna usetegene, bantu wonsi magari kede, yagu muna mburi jarufu. Inundaga yeya, oleza, inondelede ibu jitanzi, hao, naga yeya, uti nugatari, ibu yenjeze kwa, wamu ya usalala, mazba obiro, ainda, agutana, ndagati, ndira mchatila. Ino eyo, chagari ya ndaguti, ndambe mbona. Nkambo, nekwa wabu, da, ndaga zirwa, ndisa, itali oyo, pere, iwusuwa, alimi iwusuwa, ikundini, kwa wonsi, wabu ndagati, ndamuja tila, alimi uli bagamboni, iba kede awa lino, iba galigompao, kaomu ya usalala, wagawa winda. Nino nyomawona nishomaguti ezintu yonsi yagajisi ncho jamba Nino inga wajitanzi anguzu mboboti mbonga wajita Mbona nikuhila imujito Nitu yimujere de iwusiga mburi iwujita Hao mboboti mbohila umujito oyo Sena mwuhisa eyo chewamba Chinzi nchonga wajita
And maybe all this is worked up to where We're at now. I don't know. I just can't say.
Ali mendiza Jones eji. Yagaberega igusiga awo. Potwede elino. Kandizi se. Segonji iwamba pere yonse. Ulinzira imwe. Eryo amwe iguti isampuria. Yajwi. Lejesi. Eji yonse liyumuna sampu.
All through the ages. God's. Anointed word has always
been. Winda makaro onse igwi yareza yeganani wari onse yega San Paulo. Ako kegambo nchiumu igapati ubantu abo ibatambwisi. Mbolanga basi wa injira ya gusumina San Paulo. Sainga mweya basi gwiya gaba piruga akusegera kambo bagamwisi iuti gagarwa yagwerera. Iguima sampu yasi na iliawe wakati bonsu wapona ya buleza mwini kristo mayoyu mna upeze kwa sampu ya jui yonse wede iguima igusunda isampu iotegwa upegwe usolegwa iwago igubona mtu onse ubora wili kristo helede iwa mwana wakaisigwa utanzi ubuganze wakutileza wakakusalila yeyo iliamu ye uti na mwagonja kumuna buyo ye uti wakamuitila yeji taweji mtu ujigonja witantamuna iuswa ujitiga tawe madaimona imanji mungu penzia pere iki yareza yoyo burugwa wakazi yetu wabuganze alimitawe ugonja itola ibu sinagwago ngagono jise basi uliko zianisia asintu yonso zimbi pere tabaga tori ibu sinagwago mbobo ijudaleza yosunda tarigonzi kukagirwa mpao muna kristo aumi pere da igwe yimina iguzuba ejo masugusyo ayobora kuboneka ikuba inzira yonse kurindwa yeye leza ujisi ibuganze kabera yonse siyobereka kabotu
now let's just call back a few of the
dinatu yaruge yaga jitiga zishonto yechwi iliareza azurizikwa habo baga yomona ejwi mubukalo ibabo ndakati nkwa umoya talikindikira mfuja inda kuti umwe wakali ndikasiya wayanda wakali mujisi ijili zigwa imatepu wakuthondeka maningi yonse kirukila akusala siyaka chithe ba Bible ali yejo chewamba ndachita ejo kupukanze ibabele kamba kuti zinthu ezi zililembedwe uthegwa ngati zilanga alimi inzira uyo pakuthakwe ibwe iyo inzira buyo ndiko nja ikuchita kuthondeka kufule akwamba amuone ebi o yinhwi ejo chakachithika winda kuli mchicho oko eji chimwi chakachithika mwabona elyo mphawo walilika ibuyo iwako omwya mulibwe kali kukambauka talijinjira mfu yainda amulomemo nini uya mkwato nyamulezi alimi zorotwe wakali ikufwa wakali isidwe elyo wakakuzya ikuthina ti wakali baibele mukati elyo wakajata imombe imonini oyo wakajisi baibele mkhapela wakasika akubala Isaya 53 wakayaswa nkhambo kansothoko yesu ikachusaulwa nkhambo kamirandu yesu ero wakati andi andikwayambire zothwe inzira wakali ibala ikati njaye inzira mokalilemba wakayaswa nkhambo kamirandu ya wili prot alimi wakakomwa nkhambo ka wili prot alimi zinthu ezi yonse yakachitwa nkhambo ka wili prot elyo yakali isina ilyakwe isulothwe wakale wakati ndachipotherwa eyo sa inga wabala sina lyangu muli ndilyo wakati ndilasola ndi wakati wakayaswa nkhambo kansothoko ya John Quest wakachusaulwa nkhambo kamilandu ya John Quest akumukunda akwe John Quest wakaponesekwa wakati ndachibona ili mwami wakamuponya mwabona wabala sina lyako muli ndilyo wakayaswa nkhambo kansothoko ya William Branham wakachusaulwa nkhambo kamilandu ya William Branham wakachitchirwa nime ejo alimi wakachitchirwa induwe ejo wabala sina lyako muli ndilyo eyo njenzira njabotewa ikuleta magwalo ku bantu bangu kuti eyo chakachitchira munthu umwe umbi wakamuswirira ejo chakachitchira munthu umwe umbi yakali yabwini kukambo alimi ejo chakachitchira munthu umwe umbi yakali yabwini kukambo pawo wobala sina lyako muli ndilyo ino kuti nokali okwya ino inkwima ikulipoti nokali notola elyo yeya kuli chisi chobe sunu yakwesa muchobo nguonya wakwima yendi nowa kusampu yachwi ikuthelesa wakaamba ora kulingwe nowa wakali sampu no wakaphona mukukhalo kwa sayansi oko kudzwirira kwa sayansi wakakali kukonza ikuphanga wakali kuyimbira kulichonse zothu wakaphanga sunu ikakali wasongoloko waphamphu maningi sayansi yabo yakali sumphukide ikaphati winda yesu ilyamuye yaboyo wakachitha ikusunda sampu yachwi yakali ikukambauka myaka ili mwanda amakumi obiro kumeso abasi kusapura inzira yabo ziphati ya sayansi yakathondeza kulimbako ikuti kwakayima imvula mumilengalenga pherene kumapopo nowa waka ichwi ya mwami imwi yakali mphene kumuzezo wandilyo mapopo bumi wakwe ikakuthama ikunja ikuthuwa werede kuyima kumeso akuyumuna sampho yabasi kusapura aba kuyinda kulimbapo ikusamphaulwa okuyinda kusumphau ca kuyerede kuti ikakahosira mukambahosi wakayindi mwechethe pakamupikha ambali na chimwi thambo ndiza ti wakali nanza imanji amusopo oyo mukuswa opo thakali sikunyonganya thakali kuyo nyonganya imunthu apopo pakamuleka puyo alithe kuzumanena sikuyindirizya imudhara uthalo ukuya ulupasu wa chilundu ejo dayaka inzira yabwato awo athakwe amanzi mulumbwana mudhara mwechethe pere akwamba khokoli khoyakudya na manzi ako akuyimphaula bwathu bwako nawa ayosoloka kuswa kumelengalenga kukhuba tulakonja ya mwezi anyenyezi ikuyeresya reda kukumbwa zopakachisi thakwe nkhula kuthalomwe pere wakati leza wakati yobikha imwi ikuchulo obwya ngokuti mwayo yiyita ayo magani agwe into byo inede kuyita u muyenjezi ya iuswawa utandila vyo mubonya irino kwa uri mulilo kovida mwesu la tangara logo ani ini sunu guinda mjagabete gindi yanoa wene igale au kujibete ilafki ibuyo ibu ma ibenda wamana sayansi ijisigale lina tamijo jindi ejino kambo sayansi ya gaji chana igale ii mnene avori na utujana kuti gari jintu jiku wene avobo ya gari wa igusa umugamba usi mudala mjete kumulega buyo kunka ya gari jintu yenzu njiza ulibalo ibantu ikuyeya imutu oyo wakari weredi iwa mupampu akushoma ikutileza mulengi wa machuru anyiga uyojita nitu jimwe na wamba nitu jimwe chagari uyojita ejo ya gari mpeni unzila yabo ya weya njoba gajisi.
Maybe you didn't get it. Look, but
Niza, imwanga amange wagari. Bagaya kuti wagari kugonje kutondezia into ajimwe. Yabulenge iwinda usayansi yabo utina. Tauri mushobo wanyiga. Ndio kona mo sunu nyiga. Yabiyo. Wabo pampo is the science. Bari mukumba tobagari kugonje utondezia uti yagerubite yaleza peleza kaya kunja ikuswa iwa amba jimwe ejo yagari kunja utondeze kwa unzila ya science uti tija gariko ino gari jisimuzezo nguwanya isuno ikuti na idogota wago wamba uti ujisikulenge welede ufa science ya tundeja uti ujisikulenge halimu ili mujimo isumpulenge ya ufuwa iguye ya ijimwe gande mpambo uyofa wamana. Science yamba kuti uyofwa. Akulangalanga kamera kugonse ulinchijo uyofwa. Elio gaya kuti kusondoka na usola iwamba utetleza wakashomezia ujijita. Mwabona mburi bwagabete wede kusunda sampu elio. Kala uti na toko tawamba awa. Bagalanga mons alimi ikurenge liyusumbu ide. Baga utula. Lili mumumi iwago onsi. Alimi mwoyo wago onsi. Mumapunga ago onsi. Mumuni iwago onsi. Onsi. Mabazu. Laji gonzi. Agowo ya wabona. Chindi wamba kuti pere. Uyopona. Ni wabobo. Balati. Hey mrombana utawa mkwaya. Umulega ibuyo alike. Ndaya busiu. Biyoho mugesu. Ho, kumusanza umbungano yagu Newtown. Unji iwanu, mwaye ya inkani, leo jindi na bagandi tumina. Mugani tuangu, mama maziala, amebo, inka awa, waga iwata imusimbu oyo, wagari mojizi. Nishomaguti, George Cup, wagari mea wadolopo, na mubetesi oguno. Yagwe, oyo wagari, mlamu yagwe, mumuleta, iutalo oguno, uzofa, idogota, Newtown, dogota, munyu aban. Wagalangalanga, yambo igagwe, iguba, ikulenge, liyagumuni, wabo, yagasere muga, vyo, wana muga ho, elio, waga yambugirwa, iburwasi, wachundisi, alimi, wakari yero gons. Eri undagati yera kuti uyofwa. Eri undagati wakati mugasbeo sena ulinzira ejis za inga wangwa iwuswagulireza ndagati tandizi mujizu ho ndagunzia gugomba ndagapaila erio ndagapiruga kumunzu erio mwami tagamba jintu ulindime tao ndagapiruga uzwa butobela kabela ndagapaila algo erio wakati sena ulidogota umwe ugubwene. Nagati, Dr. Wesu, Wamugasi, Dr. Sam Adair, Anselero Awa, Jeffersonville, Mungu, Wisi, Wagari Dr. Wesu, Wamugasi, Yan Sam Amebo, Yonsi, Wagari Bangwe, Bamunsi, Alimi, Wagamunka, Yoro, Ajindi, Yomwe, Da, Bomezekwa, Antomwe, Blanca, Wolingwe, Yonsi, Jindi, Yarvila, Wagati, Naribus, Igutuna, Inga, Wabora, Kuzolanga, Ho, Murumi, Wagwe, ndagati ndamubuzia samu wakanda ambila wakati beo ikutina dogota wamba kuti wakaje sikulenji gati uligintu mwebwyo ndamutumina umutumi musongo winda indime ulidogotela wabumi elio tiyo tola egislay kabela akuko mubika gunsi ya penzi ilimbipe wakamuka unyo aban akujita egislay iuswa ulidogota ansero aria ya mutola ulofie akumulangalanga ya mutola mu ambulance agumu josia. Mubini taga gonja iwamba. Uli imuga ho penzi iliagwe. Mwole gabete wakati uyofwa. Igati mwezi nyogo mugamba usi ngati dokotela wamwe munosweo pakaswa nitumina akuti ikulangalanga madokota baba umusanza Newtown dokota New Urban wakapha imushobo ululeme wakulangalanga ili ukati ndikhalenje yamuni palimi isumpulide ilobiu tatukonji ukosola imuni wa munthu khabera kachiphona yati uyofa limuti na mukamba usi werede kulibambira ndakati oyotha uli mubuzo pere uti na taindi kutendera nyaka yakukome ili makumi osanwe ayosanwe kwakuti ujejesi ibomi ibunji muli nguwe wakukambauka elyo ndakati uti na uyofa ejo jilachibamba mphawo ndalumba Dr. Sam elyo ndakaya kumusanza yotumina mukaho kapera ndakamwambira ndakati mukaho Sam wamba kuti kulangalanga iwa Roswell wakali mbubonya wakali mu New Urban Newtown imuntu uli mukufa mukesuho uyofwa alimwe ujisi ikulenge umuni alimwe lilisumpukide iliyabavu wakatalika akulira ndakahuluka ikaphayira ngwe elyo thaya kunja kulijata imwini logo mphawo mane thayakazi kuti ndakali mukanda ako ndakaphiruka iyo wanthu banji akabowola kung'anda mumasi ayo thawakwe munthu ombi wakali kusena ibombi banjito yebwe kalinaso kwazi kwa imanini elyo iwanthu bakali kubowola ikuswa kumasena onse ndakali kulandaka kuphomona asontho apoapo ndakayiwa mukati ikabuka yakuphambana kuthandira na 3 o'clock mwesi udu takali na thantha muka kwakwa ero ndakalanga mukwakwa wandeke kapela wakanyina thawakwe omwe wakaliko apoapo ndakabwesa ingwani yangu yakale yubila mukamphetu akubwesa 22 rifle yangu alimwe ndakali kunkha kusena yokwima kasikali ane yathandira ikuba 8 o'clock alimwe mphawo ikulala munsi yachisamu kusena omwe akulijanina ikuona asontho nothaka onzya kuzijana womunzi ndakabwesa ngwani yangu uthali iwenda mukanda yakali kulengalira avulambo yakali aphele elyo yakali kuthandira ikuba aphele yakabola yakali kwa imvunyu alimwe yakali azilonda iloko alimwe yakali aziko onse elyo ndakaye inometa wayanzikira nzi avulambo iwo ndakabona alipo nkhapera ti yakali avulambo yakali kulengalira muluwo ndakati mwona ngwani yangu yakale yabikha rifle ikukhona akuita amasi angu ndakati mwami ino nchinji mchoyanda ikuti mulanda wako ahibe unselero wakasika ilimwe unselero wakasika ilimbi mane uthandira maphere one na osanu ndaluka lino ibuyo wakapete alengelera alya mphawo aphere iphati inchobeni ilipothu nyengo alindiliwo aphere iphati maningi ilipooneka ikapothu laseruka umwankira ayo maphere akali ikuboneka iwe zererwa yedu wakati buka goyima kumathende ako ikati goya kaambire biho takafiphe uyophona oo ndakasusa chakukhwambana muli mweka kunja nkhapera ndakati mukaho ndichisimbukopo mbwamba imwami uyophona elyo pakandiwa elyo wakali ikuswala ikulira nkhapera takachili ikuonja ukanana ndakaphiruka akuthumina Sam elyo ndakati Sam wesu uyophona wakati mwabuti mbakonja ikuphona kalipopo ndakati ejo ayijangu ukuhusya lizoamba popo ejo yachipamba ulaphona sunu wakali ikuthanda miyaka ili khumi yaka inda niwa ansima ambatu nchonjo mukaintu wakwe wakafa ikusda ili elyo wakawathulula mbobuti woyakuchitika kuli George Wright ambi banji mbotukonja ikwamba mbotungatwaita inu chinzi kuzunda sampo balaseka akufukazya ndaye yachindi akuthanaba sambangurwe ya mu 67 ngaima alya a 46 transfer company elyo ndakali kubahambira kuti uyakamenda ayosika ikuthukokola pa 30 atupiro ndashoma mokakapete kukakwakwa pa spring vakandiseka ndikakati ukutha kwa nkhwa yapeyo ndakayeya wa oyo ingana ndakali mulombe uyo indi ejo ndakati iyo mwana mubothu mause ikuti wakanyongana loko sekanyongene ndakapezikwa mukati ikuthali kunyongana ndakalipiyo mukati ili chakachitika uyo munzira eyo Mbwakunga ndakali ikukanana ndakaziba mwezi Betty Wright ndashoma nkhede ikusule ukuya ngaye ya inkhani eyo idyathikiza Bill Hall bwanji mbangayi awa baliko Hussein Ong ndibaye ya inkhani oma masimphe ndikuli banji bandinywe ino vakupita nsoni vafukwa nsoni umunthu osola kudyathira kudzwi mumasuba apasi kusapula phere amuyeye sampulo yeye ikusika wakalipopo lyonse wene kuti pakayeya mulimbo wakachitha ikayi ndi ikuteleza kumane yonse yakathondezekwa mu njira ya sayansi kuteleza mwathakamba ijimwi yeco jakatwa na sayansi ndiyo mbamba ikupaleza ikuti nakenda bwino kuyendana usayansi mphawo yadakaba yochitha eco munthu sakunzya kuziteleza phere nkuleza waloi walo mulengi wa sayansi ulakonze kuchitha chinthu nchayanda mwere kuti pakayeya uta wankhwaya noha mudhala amumuleke bwino alikhe mulumbwana imudhala uli mukuyimpya usupana konse pakujesi masuba aya apopo amumuleke ibwiyo alikhe jithandira kuba muponya lino phe lino ndiyanda ikwamba chinthu chimwe njimbi mphonya awa lino thulajapuka nyomeyo ilusomo iwakwe pendalibuza ikuti nthu akaphona muposwa owapo sa nthu akabwesa ikuima kuponya oko noha khwa akathola sena nthu akakonzya kuyanda ikusunda sampho yakayenda abwino njindi osoma miliyoni akali imunyika elyo ikayi ibwino noha amukachi iwakwe pakayimirina ibwini opo sa mwayiye ndi munthu oyo bwino abana bakwe ndikalombe kothathwe vamuka bana bakwe mukayithu wakwe pakali palikhe pakayimirina ibwini opo pere pakachisi mpopopo mbwamba imwami kulajepuka akumunyonyomerena sa inga kwajiyeya alupo ndede kupinda nkhambo kapana aha paliko abrahamu balandijonya abrahamu yamba tata wa banji umupamba tata wa masi lino abrahamu wakamva idzwi lyaleza abrahamu wakali musinsimi alimu wakamva idzwi lyaleza yero twa munyomene abrahamu ukambo kakudzatha iwakwe wodzwi idaleza opo mbwakali phambula mwini ikuzwa kuli vasikamukowa ipakwe opo mbwacakali chiyomo kuli abrahamu wakalethwa ikuthala okuya wakaseruwa ikuzwa wopapelo alimwi alimwe wakali unselero okuya kunyika ya china pa chawodiya munzi wa oko balongo ipakwe ponse anthu pakwe apapo mbankha elimwi muchikombelo ya zinthu zyonse pereza wakati poliphambula omwini oma inu chakali chinthu yosha ikusiya zyonse mpya kachisi yakuyandisya zinthu zyonse yakali yandisi ulingwe ya kachisi yakuyandisya elyo wakamwambira kuti poliphambula omwini akumupha chinthu chikhambya ikaphati kuyakuba amupanda inda kumukanthu wako alimi wakali imakumi ali chilopa osanwe alimi walo wakali imakumi ali sambomo osanwe wakali manite ulingwe mbuli ipanakazi mbuli ibwende kwa panakazi ikuti wakali ibyosiyala ibana wa myaka eli okuno nakamana ikuphona angwe ndi elyo nakali imusimbi mkhambo wakali mujesi wakwe ndipe lachimwe elyo mphawombo kuti mwakano ikonzya ikusola ikusiyala mwana oyo yero inanga mwezezi abrahamu kaunkha kukuba akati kapalongwa pakwe edyo kamba ikuti tiyakuba amupanda sara andime sainga mwezezi yachedyo ba bantu pakati imulumbwana imudhala zakwankhwaya kuli chinthu chimwe chilopite kulingwe ndi sampo phere abrahamu wakajathira kuli ndilyo alimwe chindi nakali myaka imwanda yakukomena takasungana ichomezyo yaleza wakachili lisunda isampho masimphe kajathide kuli ndiyo sena mwapona lwandano omwya sara wakasola ikupha abrahamu na ikupha leza mukweni ikukasolonini ilwakwe alikhe wakayeya ebolizi ikuti ibumbi kuli echo leza takachomezya ino yepo ulizi ndili muchembere pere hakale ngoyi mwanakazi mupothu abrahamu ako paka kumukwata walo apopo epo ulizi eyo yo kwasi aleza eyo yo kwasi aleza khambo hakale ogunu antela ulivyo nyaga ili magu viro ya kugomena walo muweresi wangu alimi sena ulizi teoyita namupa umurumi wangu iwa mga intu kambo maali agali kusumizikwa kabobo wakati njomupa kabela uyoba amupanda kuhinda umurumi wangu elio hao njogweza imupanda oyo ngongwe leza waka shomezia.
You see, we always try to do something.
Nyomobona yonse tusola igu jitaji ntuye mwe. Iwonji umulindila. Twede igu jitaji ntuye mwe. Iresu, wayanda wakari gabotu antela. Wakari mwotu logo. Ndiza, yagari boniga igabotu maningi. Pere, tia gari wendela na iguji. Lesa, wakandila Abram. Imuwanda uyobora. Winda uli Sara. Mwrae ejo, mchagamba kujatikisia ibu tanga bunini. Estonezi yobatovila awashoma. Mburi, mboga bete, masuba awanoa. Mbubonya, mbogu yoba, mbubora, wamwana omuntu. Omu ibaje, agalo bantu, balirusere, gaga futua. Ayomaji, tagwanji igwagirwa. Bobo, batulangirile, igabo tobeni, agukara ajwi. Kibotu mwawana, iwantu yonse basola ipanga yutujumwe. Yagwesa ibusena uriyo iwalesa nyomobona muri mwegamba iganji ibuti arimi ndisa mbere yambungano mbere nyomurisi inga tolo mbambere uti sena urandi pangira kwa ya mbambere bumwi pete taigonji ujitaye lino mpongo taigonji ikupanga kwa ya mbambere kambo bupange ibwayo tabuka isomizi.
No matter how much you try to tie sheep wool on a goat, it won't work.
Kawema gani obo, mbosola igwanga mwebambele ampongo. Tajigaberegi, impongo, taigwanji ukanga mwebambele. Arimwi imberele, taipanji mwoya. Kere ijisi mwebambele, kambo ni mberele. Ejo, tajipanga. Tapangi, tatwede upanga minyo ya mwoya. Tuede kushala mijero ya moya. Jisamu ya pere, tajiwanji upanga mapere. Jazi ya rabu yo kambo chisamu ya mapere. Alimuwe tinatu wa sola upanga jimwe. Yo kwa siya igambo, njoya, kwa miyaga ili magumi. Oviro, museminari, njoya, eji, ejo, na ijimbi. Iwuchana yangu, bachala ya ati, atigiri yangu. Yabu togotela, njo kwa siya mwami, nerike. Tajigaberei. Leza winda, uganza, ulaita abo mbayanda. Ulapa ibwami, uli onse wanda ngupa. Twagaya ejo winda, uli Nebukadnezara. Twagaya ejo winda, winda, uli Jeremia. Jindilesa, naga mwambila ejo, winda, uchi ya mwami. Iguti guyoba, jindi ejo Israel, niyotorwa, mubaburoni. Kwa miaga ili imagumi, ari jiroba. Hao wakasiga msisi mwambi, mwambili te igale, uti lino, yoba wasisimi, alimi, yoba ambabo, umusanza, ya mu Babiloni, bayobuga, basimaloto, wasisimi, bayosisima uimpene, ilie pere, kabambi ibantu, iutaswirira au wasisimi. Ili wakayutuga imuntu, wasina ya, umwi, wabasisimi, Hanania, ilweji indi Jeremia, naga imbi achogwe, atala, yensingwa yawe. Mwagayotuga ananiyo wakati mbuwa mbamba imami Mnyaga yoviro Izude yonsi zongo ya mwenyiga lino Yambagani Yagaribonye igabotulogo Leza uyolo mjesia ibantubagwe Uyojo sezintu yonsi mwonyabu yo Mnyaga yoviro Ilo gaibari yagati nabamu sisimi Jeremia wakati amen amen Hanania hawe utumami Azulizie imaju agu Hele atue jitu jimui Hanania. Wakari wa sinsimi mbele Yesu alimi baga sinsima yuruwa na imasi mapati mamba azintu zimbi peramu yeye msinsimi ulazigwa Yesu yawe jamana huyo bururwa mabona baho Hanania wakabora wakawe mpa chowe uswa unsungo ya Jeremia mbele ya bapaisi ambunga yonsi ndiza bantu yugari umilio ajisela uweza ijowe elio nesa njaga vika ansi ya Jeremia iwa yutonde isyo aguli chola mutubela aguli soela umatende awe iwotewa iwiologo aguti mbobobu mbamba imwami mumiaga yobilo vano pirugide Jeremia waka mulangabu yo jagari mpene kwejwe mbobo wagenda buyo kuswa elio nesa wakati kwa chogera ugamu ambile igati. Sega mbaura kwa lingwe. wakabotelwa maningi wakabwesa mbuyeyo wabwe mwabona tayakali ndila kusikila tajibona akuziba ikuti tayakali ingwe ikuti wakalilesa tajahamba wakapiluka ikabotelwa maningi tulajichana jesu yonse sunu imwe ya matepu esu yakali kulisikwa chalino munganda oko nkhamu yapakothansi pakalamwa mphonya awo nkhapera pakalikubola kuzopizikwa muzina la jesu khristu eye munthu wakabuka munganda hoyo wakanana mumyambo akuti mbubombo amba imwami amutatire uli nchomojesi amuzimanepuyo kuyapuya nkhapera ndo mulongesya akati ikuti na mwami wamba checho yera ikuti mbwachipete nyoma bona tija kalangwalangwa ikuchwi yede kukweza ichwi luthanzi phawe jakali imphene kuchwi phawa wakaphiluka jeremiya uyo musisimi wakananikidwe kuleza wakamwambira kuti ndize kuti naniya wathyola ijowe lyachisamu ata lya nsinkwa yako indabika tere ndiyophanga ilimbi lyaputale wakati alimi onse aya masi akayinkha kumusanga kuyopereka nebukadinezala imulanda wangu khapela wakali muhedeni mwabona ilo israeli libamba zithuzyo zyayo zyonse phere ee pakali mwabona leza wakaphanga chishomezo kuti kuyolereka phere zilongezyo zili kunsi ya zimo ilowede ukuphwanya zimo ezi kubamba checho kupereka tekede ikayindikayinda musimbi muwothu umuneni awa uthanzi ndakuwambulula imukachi oyo ndikubona kuti na wakali ndimwe chilopede leza uyophonya kunsi ya zimo mwabona chinthuyo cheka jana ama pakati ikuyowa kuti yakati upite ikunywa msamu ndakati uthaye yeco mwechezi pokusya yeco ikuswa misenso yako pozumana na nchopeni amwana pomupha msamu lesa uyozipya yeco mwabona lino phere chinthu chakuti kojana kohiba alimi mphawo ikuti nangu mbobawo pumbwamba imwami kuliluzi lino tijana kuti awa abanthu pakali ikusola ikuphanga chinthu chimwe agare Sara ikugwasya Abraham ikugwasya leza kuzulizya chishomezyo ijakwe ikupaka simphe yepo tokonje kuchita echo takukwe njira phe yakuchichita nji ikuwana zinthu zyonse ijwi lyaleza liyochitika nekubapopo werede kuima ikapothu achwi akuwamba ndili nzira a akuwamba ichwi lino amulanjirire ikuphanga nthu chimwe yakuthola ikusona iwachwi lyakwe ndiza benzina pa abrahamu abalo kuti na twasola ikuonesya ndiza benzina pa abrahamu vakasiya ikumbali akuti tata wamasi mbangaye ibana mbodyesi yakuli wakali myaka iri mwanda yakukomena wamba tata wamasi tata wabanji mbangaye bana mbodyesi lino basi kusabula ino sema mwachibona chindi satu achibona yakuli zindi zimwi tikombera chinthu chimwi tijakachithika phawa ukhere imudhala balamba walomofu musinkhe mathwi musiyathambi kulachiswa wakachitha yeyi pamuya wakuya akumuphonya nyepo nombasi kuphonya babulesa thiyo chishoma zena mulankhwisa ikuti oyo ndiyapolo singonya wakati woseluka kuswa kuchiyingano khapera yokuchoma sandula mabwe aya abe yinkhwa khapela ndiyochishoma mwabona oyo dyapulo singonya wakanga akasila kumeso amwami akumuma kumuthwe akasamu akuti lino kuti na uli musisimi thwambire wakuma khapela thiyokushoma iye mulizi wakali oyo wakamuma nakakonja kusandula imabwe ayo ikuba yinkhwa naka nakakonja kuseruka ikuza yuchingano here ino nithokapa ipothi kuti nakachita mwabona tipe kazima pambi aleza mwete kusipa echo leza chakachomezya ino ndayerede kupinda lino lino bati tata wamasi wakakumva wa myaka iri makumi awiri yasanwe yakayinda ikuamba kuti wakali kuyopa amwana kuyinda kuli sara alimi kuswa koko wakali kuyopa imasi abanthu mbangaye ikuyo ibana mbodyesi kuchindi echi tata wamasi mwabona oyo muya nguonya wakayindi wakukazya unga wakazya ino abrahamu wakachithanzi ngati tayakasungana achishomezyo pakuthashoma ba awa wakombera nini anene khapera iwakaponesekwa echo tachikwemakani ikuti na ndakombera palisiyo zili ikhumi khapera palisiyo zili khumi bafa iuseni chunga imasiwu ndichinonanika iwachiswa akupakombera leza wakamba bobo echo tachidyeresi nokudyeya leza wakachishomezya ndilachishoma ninchopeni chivambi duandano rumu ejo chobamba nekuba pere bayo sabora ejo ndisampu yaji abramu yaimvi a chiliareza kumalekero yakazolizikwa oma amulangiri yabusabusi kubusundi mugu saburwa asampu yabusundi utanzi ikajisi wakayita ikusunda isampu yakutazera kwa miaka yonse wakali kutendera miaka ili mwanda yakukomena wakali makumi alifuka achiyaresa lyogamba kuti yobasi mwami akwalola banyina wa mwana oyo elowalo abrahamu ibiri yabo obiro yakali mboni efuke pere nekwa bobo ibakasumba uzya igi elyo anini pere dakayita uzunda yejo rutanzi ilo pao haleluya lesa wazuri eji lyawe mora eyo lisiya isaka wakazyarwa ilo linyungu irwawe lulimbuli imusenga wabwezi na nyenyezi zyakuchulu mwabona leza lyonse ulayingula igi lyawe ibusundi rutanzi mpao isaka zakaliya alizabeti mubonya oyo mutala muyembere ikaba jatide ero jindi sakala na akasika ogeya ikukonja ikulemba asleit yakwe akuti walo angelo wandiswana inambira kuti ndiyosiyala imwana kuyinda uli elizabeti mukaintu wangu muyembere okuno tekonzi kwamba ikumbi ndimesi atambi ndinolisa atambi kusikira ibusuba mukwanda akusyaka pere ikubola mukwanda kabela uyoba musisimi wasijuli yakusika nyenyesi yakubuyeto ngusikusolola wa mesiya mbobutimbo ikonja ikusola ikuba mbamwi wakati uta wankhwaya mudala o ndi nyera kuti kubanga atakhwene ashonto mumutu wakwe nyomulizi kuli chinthu imwe chinini pere amulange elizabeti muyembere wokuya ikathandira makumi aeluseri elyo amulange dakaliya muyembere ilogo akubimba elyo mphawo yoba achinthu chilipo mbuli ejo uta wankhwaya mudala oyo pere wakachisi eji ya mwami isampu bawabo mane wakalisisa mwini ikumazuba imachonto ere wakakhala achwi oma ikuwakamphowo ikuwaka mzeso wamphowo takaziya kuwothu wakusuba masitayilo azinthu zyakusuba bwapo pakachikaka akuyenda bunga yapatashoni pakaka zinthu zyanyika pakerede kuchita kukhala achwi nyaleza pakerede kuchichita kuwonya sonu amuli phambo leno meni ikuswa kuzinthu zyonse chithapuyo nyepo aleza achilijecho mbungano choyichita chejo choyichita aleza wabona walonduwe mbuli mukame ilamulangi ejoleza chakamupha ini jeso mwini nakasika dakaliya nakachiliko elizabeti awalo pere jindi mwana wapo nakabora mukhanda ambubowa bumbwamba imwami yesu akati akunasiyawa imunthu kuswa umwanakazi imuphati mbuli mbwapetu amen chinji wakaphenga kusampu yakusundi wakakhala achwi khapera wakaxera mwana ulipo muli sara wakale muli abrahamu wakale panamukwethene pakale pakachathira ali chicho amulange banji awo pakaxera yonse muli imusenga wabwizi thawuwe imukowa wa banthu munyika munji muli pamajuda muli misenga yamasiba na nyenyezi yamulengalenga chinzi chakachithika chakachitika mubuje mwana omwe ino mwanana pondiyikha mwana omwe kukonse pachakathola chakathola mwana omwe kusunganya masi akuthondesya kuli mesiya ikathola omwe ikuswirira pambuko lezoyandikanapuyo munthu omwe kukonse kwayandikana kukusena umwi kukakunja ikuba achwi kukonse nkwayanda ikujana munthu omwe mbuyenderesi ikwakwe mbwayandisa ujana munthu omwe wakajana nowa chiyindi chomwe wakajana musa chiyindi chomwe wakajana jeremiya wakajana eliya wakajana elisha wakajana johane kulajana wakajana samson kufunga kuti wakunja ikujana munthu omwe kukuyenderesi kwakwe elyo ndi chwi ilyakwe kulakunja kukanana kuyenda muli ndiyo kulakunja ikupha inyika mlandu oma ombwafuka nzala akuthantha ikujana munthu kuyenderesi kwakwe kuthekwa ndakunja kukanana ikuyinda mulingiwe inga ndazivya echwi lyangu kunekwa kuti yoyiminira isampu pere njozivya echwi lyangu mwabona usundi ilutanzi ikaba musundi ikuba akusunda sampu yakusundi sala wakachitha kubuzuba mubonya wakachitha dakaliya elizabeti kuwuchisunda amulange sunu ino ndilamba chinthu chimwe
at the children of the harlot. She's taking nations.
Amalanja sonu kubana bamuhole watola masi igunsi yawulerwa watu nzenyu kabungwe muhole abana bagwe basembi amalange njelani yatubungwe yagabuga dali ibaje barulami mutapengi amukare ajwi iwulikabotu inga wasaburwa waitwa iuti mumbus usalala inga waitwa yonsi humga imushobo wasinabi perekala mponya awo ndigwi sampuri ajwi jintu tobaya ikubandiga imulongwa na munini inga gali anu seni ogu walo mwensuma jimpo munini jim bantu bagwe bagwe wakabuzikwa muzu babo mwe wakabizikwa oguno mwe wakati kulingwe wakati iuti na uyabizikwa mumungano Tambo zito jani imbungano impati Nitu jimui mwabona Pele wakabona mumuni Mwaja kabete Mwabona Mbanji bana Wabatabuleme Win ibarigo Babarurami Nya ya Mbacho ntewoti Babarurami Amlange Ibaje Bagarigo Mugusu wabanoa Mwabona Amlange Mwaja kabete Mumasuba agwa Sodoma Mwabona Ino mbaje Barurami Mbange bana Muhure mbaji si Walo ziala buyo Ibana munzila ega hindi Perebons Mbana ba msogwe Imuhure Uziala muhure Imuga uziala muga Arimi Kristo uziala munani Ibaibele Liziala Barurami Abobo tuerede igusunda Mweyo Wagu wajigama Yishonto Ino nchintu Yaru zialo Mbaji bete Amulange mungano mpati yagwe feso wagalibiyo yivari kumi ababiri marinjiyo inya amulange inkamu nyotu jesi sunu rubasu iwabo inya wagalibiyo bantu waligusere mumasuba anowa wagalibiyo gosanwe mumasuba alota pepe gone lota munga intu wagwe abana bagwe basindi obiro yedi waga sanduga iguwandomba ijabwe na agamana iguswa winda ugojabuga Munga simpebo tatwe Ibaga swa mubusuba obo Ilo jesu wakati Munga bete mumasuba ayo Tuede gula njela Aguja njela Obo mboba libaje barurami Pele mbulirionsi Basi usabula Bede usampula Kuzunda sampu ya busundi Ma nerede guinda nchohyo Ndiri tandi yenda Bana aba ikujana ugwasyo Amdi kazi lebo yamba anini Mwabona, ibatu yonse, balimbobo nyamburi yonse, lino, ngila ambaji ntujimu ya lwo, alimu, ndianda, utimu, alimu, tezina, ulimu, tepingwa, nape, pere, uli atep, ndanda, iguti, mugani suidile, nyebo atep, mutagaji, pere, amgaji rangi rangi. Mwoto lino, ulimbari mbaga beteri yonse, walo urumba izialeza, rijejo ntagaji ta, igulangila gunembo, ejo ntayo jita, akutabikila manu, urijejo ntayo jita, Amugojita.
He praises God for what he has done. He looks forward to what he
Walo urumba izialeza. Rijejo chaga jita. Walo langira igunembo. Rijejo chayo jita. Pele. Tawe kiliman. Rijejo charimu jita. Elio. Pao. Pai mpia jintu yonse. Chumaguti. Ya. Wa. Mwabona. Igutabikila manu. Rijejo. Chari mwojita. Ulizi ejo. Chaga jita. Alimu. Ulizi ishomezio. Ejo. Chayo jita. Pele. Laga jiru igubona. Ejo. Chari mugojita. Onyobo no wapene gosto yuti na tamuli mugojiani. Wajejo. Mulangira gunembo. Ujindu jimwe gujitiga. Muli lonsi. Yitiga konya gunsipianu. Kabela tamujisi. Kanjiranji. Iguti. Mwega kumbili. Muli nkugu. Mwejitira banabayo. Pele tamusumini. Mwagaya igunji. Wadunsiansia. Tuanu atungwe. Winda. Mwumgajita. Yachwi iliawe amuya wawe. Ino ndi sampo guli maria. Mulimbo tujala. Ino ndi sampo guli maria a Josepha nkambo gachu iliawe nche ndi ya Christmas nariguganza gachida iguyo ashonto pere mwiongo igunji gwanchijo a radio agati gabe mberi abamu ibambi ino ndi sampo guli maria a Josepha ujatira ujwi liyalesa liyala shomezekwa amyeye lino elio usabula ogo waga sumpula jigoe yameso jindi niwagabona maria mulini daina ambari iwona Josepha Yebo, ugwata sigwamu, mwabona, ili umyei, mwesu, mama mbei, wakari ufu, mwumasubayo. Lino, amu, tantamuna, ugochaikwa, pakelete iwa mu tumbu iwinda ulingwe ilopele yeya zindwe onse nisa wakali ikubelega ambapo alimijakali mbuli ijwi eyo tiba kajizi mwabona nakali ndu yose yala mwana
Joseph know that, Mary know that. Because after the word was written,
Joseph wakalisi obo, Maria wakalisi obo, kambo echi. Yekamana ikulembwa, wakali angelo, wakamba wala ulimbabo. Ikasipikizia, na wibulula echi, tionya, yekalembwa, yekali yoje tiga, utalo tilino, yeya. Imuya usala wakaseru anjiga, kagamba, kumbaga yonsi, wakamba wala kulimbabo, Josefa wakalanga, hiru angelo, kanamuswana wakati, lino, ndamu yanda pele, ndi mutumulu lami. Segonji, uwata mwanakazi, mburi oyo. Hiru angelo mwami, wakaliponya kulimbwe, ujiroto akuti Josefa, omwana wa Davida, utayowi, kulimbwe sela Maria, muga intu wago, kambo, ewejimitidwe, mwalingwe, chamu ya usalala. Oma, ino kumbulisi kwa. Mwabwana, ilu Maria mwabwe ndo uwa kwe. Kwea kumungalo, inakali ndo mwaneni. Wawali kutandila miaga, ili kumi ajiroba, ya kukomena, kumi alusele, agwetwe, mwarumi, wakali iwete igale, alimwe, wakajisi banabonde, mutara, elio, wakamuyanda, alimi, alimi, tagasi igambo, alimi, wakamuyanda, kabela tagasi igambo. Eri mbabo, mwagabete, abora, ya kumugalo, yote kama yang, wonsa kulangalanga azintu, ya, yegari, kuye ya, ya, mbapalo, wina kusumbawu, ya, eri mpao, mumuni, wagamwega mbele, ya kwe, hindi oyo mumuni, ni wagamwega, hao, wagayu angelo. Saula, ibusia insula Maria, mwanini, wagari mkwa, wagasola kuye ya, yejo, ngaribusia na, wagari mkwa mbuli iguyo, wagaba, agochiro, wabonwa Maria, wabono ajamba kuti ima, vikirama angu, unichayo guambira, ulajoro yebo agati, kakanaga sinkambo wajana usiaro, uliresa, kabela uyo siyala mwana. Utasiba ima arume pele uyo ba amwana, alimi mweni nyogwe, Elisabeti, muba mwenye mbele, walo, wagamita alawi, kabela uyo siyala mwana. Alimi ezi, zitondezio ziyo jitwa. Wakati mbawuti ezi mwaziova ikuziba mungu wana ikuti sezi mwarumi wakati imu ya usalala yogu kunigila eyo jintu yisalala diyo zero kuninduwe yote kwa mwana waleza abalegwe basi kusabula bambe ejo choba yanda wakalijizi ikuti yoba kamboleza waka ambapo dino obo wakere denguli mfa obo suba wakusalazia nagwolera ikuparuwa wa mkwanda ogo wakere de ikumbele na mkwanda oimonini mumabogo agwe mbulibobo elio bons bandagasi gaga tantambuga amiri moyonsi ya kusumia nyereti kusalazia wakwanda ibabo agu wakaruzia alimi ikutandila umwe aumwe Iga donsa agaberele pere waga jisi inziba yobiro ya mushogwe. Yagu mamurita igu salazikwa iwagwe mwini. Imuwanda mwini gafumitwe muzisira zegabamwa igu jogwe liansingo ya basune. Jogwe uhunga intunda ya basune. Eo zegari disira ibuyo mujirito ya banyama. Tawe chobaga jisi yangwe bagari baje temaningi. Iru mpao waga imigela. Iina uzumbauzia vonsa banakasi. Ibaga tontamuga iguswa, ulinagali ndumonini, igati, wabona, ujisi mwana wa mshogwe, wabona obolesa, mbabamba izintu, ulibonya, ibu pia, ungeresia, oma, palo, humba buyo, kwe kwa mbelele, kwenye kumeso, a satan, omboyiri jisofi, obo mboyiri jisofi, mamambi, obo, mbabete, ngusi mamambi, ejo, eja galesia, oyo, moyo wa Maria, uduntana, babasumana na, umutantamuga, bajijita intu nchidonya, umwe talino uti mubumbolosi usalala na sigu indirisia, na ajintu yimwe, Maria wakarisi imwini, wa mkwanda, iwala sumana vyo, mbubonya vyo, pere oo, cha, tebagebe usiba yindi, zimio niga kede, iusule Uganda, wakashomeze kwa, wakazunguruga, gasinsima, wakati, umami, wakaribonya kulindime, ili wakati, segabo nilufu, alimi wakari imagumi, alilusele, umwe, hindi ejo, segabo ni, ilufu, Ketana igubona ilufutuwa wawi. Oh, Simeoni, ulimutala, imulombe, yago, imuntu imutala, wagabanga, wapushia imutuwa wawi, nyomulisi, uli, anin, amulege buyo alike, anyongen, haga nyonga nyi imuntu, pere Simeoni, wagajis, ijulia mwami. Wati ndakabona mungu ya walesa useruka ali ndime ndakaimikira kumulanga wakandamira Simeon ndi munthu mululami eirotoka njokupamba imumboni okwiya kwamana ino iyo chitsiranze echo mwami ayo makani angu mutezo wangu ngwawo ikuthegwa akonje ikuthira malasha alimbapo abusba obo mwalechisi kamboni hambozi hemakamuswirira ngoyo ani imujembere mofu gathede muthempere ikakomba mwami wamuyo bonita Simeoni ulilweme amen takalikunja ibona momuni wasika ikuswa umutima hele wakakunja ibona ikulale winda ibanthu ibanji sunu baba jisimeso ali kapothu wakabona kumoya ibora kwa mesiya ikuti wakali afi moya kawenda mumoyo wakwe mumone obo mbungano inini moya kapete zakariya elisabete mariya johane ani asimeon isambomwe kuswa mameriyon muli masuma akwa nowa bali isambomwe lesi wakabereka aumwi aumwi wapo bonse yakali mulumfano bonse bakaba anthu omwe amen awa Simeoni mudala awa wabora imufanda munini mukati takalina mfa ichinthu kutatikizya ntchicho bo imufanda iyo mphawo Simeon wakali khede mukanda kakwe khapera muya wakamuselukira wakati bozwa Simeon awa wakayinkha kenda ngatasi oko khwakali kuya muli Abrahamu wakali kuyandaula chinthu chimwi takazi awo khakapede khede wakasumana ali kuyenda winde kayindi wakayima iyo muya usalala pede kuti wakamwambira kuti ngoyo mbwawete iwakathandikizya mumapoko a mariya akabwesa mufanda mumapoko akwe wakalungumana akuti mwami lekela mulanda wako lino aswe mubomi obu mulumuna meso angu alangide kulufutuka lwako ichinthu echo pantu bonse chobakali kufubasya echo panakasi chobakali kuthanthamuka Simeoni wakati warondo futuka lwako mwami ili kuthandira chinthu echo mphawo wakasika mwanakasi mnjembere mofu ikayapunzemuka munzira yakwe ikatadalika monse muphunga ili wakasika ulingwe nkhapela awalo wakasinsima khambo wakali kumulangira wakahambira mariya kuti icheba ndiyo yasa mumoyo wako phere iyo ibunona miyeyo ya miyoyo minji mwabona njakati chinzi ino ndayera pamwi pabo ganakasi pakati lino bona yecho mwabonana muchopo wamusela mwachipete checho we mwabona yechicho mwabona mochipete oyo umudala akaumpha umutwe ngoyo mbwa pete okuya yaimbwi kumbere ya musimbi tsibwamu ikaswala ikwamba inthu mbuli yecho checho we oyo mwana wa musokwe mulange ani oyo mujembere ukhede awa ajaza inzala ya lufu uyabuya mulipo akabi aya usopana mmuli mutu ita pere chejo we mwabona wakali kuonza kuzulirwa misangano yonse ya mwajisi okuno wakaswa mumukwashi mwatuloko mwabona alimwi wakakonza kuzulirwa okuya pere ngoyo mwapete mwabona nkhamu eyo mboyipa anthu omwe oi amen chinthu chiyonya asunu ikukhala mumasana akuchulu muli Khristu Jesu umusumphulira muya usalala masimphe ee munene oh ndiwachisi ichi ndi chimbe chishontona ndere deikwamba chinthu chimwe ndi chisi chaka chithi umbi awa ndilangite kuchindi echo echo ichi nyikakali ipulukwa ipanthu pasongo nindachisi chindi fredi kulindwe ikupala kecho kuli ichisi munkhomo yakona ndiye kuti bonji ibwano mwakachibona mumagazini ichinthu echo muya usalala wakamba kusewe okuno kumulonga miyaka ili makumi atatuwe ayitatu yakayinda pakachilangala kanchopeni nalupale 9 tondesya ya astronomy eyo obo eyo eyo Jupiter anyenyezi mulinda kuthema wazyo pachisi astronomy yakayindi pa ulembwa iwa ndiyo mbakalangalanga eyo nchechindi nchiona eyo ndakuthema nyaka mora mulipa ndakuthema echine nyenyezi esi wakwa ansi eni ikuthoziya ku Babiloni alimwe ipanthu pasongo pakachi seremona mulayeya yakazapuka mikondo yasiyo kuyumba kwansi mabiliyoni alaichi ezi kanthamukana alipo alimwi abo ibanthu pasongo pachiuta pakali ikuthala ku Babiloni ndakapona ndakuthema yanjira muli pandakuthema abo yalo nyenyezi yotathwe yakanjira anthu omwe akuphanga eyo nyenyesi yomwe ali makalisi obo pinda kuti yaleza kuti eyo yakali lindi yalo nyenyesi yakapola anthu omwe kuti mesiya ukerete iwanyika akuthekambo makathalira kuti ulikuli walo mwami wakaziyakwa wapajuda ulikuli walo vosena vomwe kambo chindi ezi nyenyesi ndiyakanjira mane izinthu yakuchulu yakaba muchinthu eci chomwe chiphati awa pindi siyalo yothathwe yenda anthu omwe mesiya uyoba anyika muchindi echo ero chindi ndiyakanjira mu mikondo yayo balo ibanthu bakasipa ikuti mesiya wakali anyika pakali pasiyazi pene mmilimo yabo pakali banthu palemu pakali pasiyazi pwene mmilimo wapo wa sayansi pakukambi ipakali ikulangira iupazu wapukombi wali ntchicho ali pakabonda ezo nyenyesi aziuthuka kulale jupita asagas iyo mphawo ikunjira mumundando wasiyo ili pakati tuleke kuti mesiya uli kupusena pomwe awoyere wepekwa ku jerusalema mphambo obu mopasena kuyenderesya upukombi ipanyika wapukombi wa mesiya obo musena ikwapo wakuyenderesya obo musena wakuyendeza watupungwe hawo inkhamo mphati yaupaizi mphawo ikhete ili pakayenda nkhamo ere miyaka yopiro kuselemuka mulonga tigris kupinda musilobe amasaka gapenda yamunzi miyoyo ibwezede iluthangalo ipakali chikindi yonyenyesi nichakali kulengerera omuya alimi eci pa astronomi balati suno ikuti yachita ncoyo yalo nyenyesi njira mupusena obu alopo yopamba nyenyesi yomwe kuzwa nkho pakali ikwi labalanga pere pakachita ikuyimikira ikuswa kupusena obu kuti bayibone amen amen jithola awo mpho imkwi jithola jejo ncholangide iya abobo pakayibona nkhapela ayithomera nkhapela pakalimonya kumundando khakukwe imakani pakasika pakayendera mthopeni ambapo abasololera mwabona ewu ndiye njira yakuamba onse magwaro kuyenderana inthu zonse mphawo ala mundando oyo amagwaro ewu ndiye njira ileke yokusololera mthopeni ikugama kulingwe chonhyo iyo jita inamone mbawo basika abangolola ulikuli walo wakaziyalwa mwami wapajuda mu jerusalema nyenyesi kusololera nkhonya okuya nkhonya ikugama ikusena wakuyendezezya watupungwe ere chindi ipakanyona ikuswa ulinjiyo nyenyesi yakapasiya mumunzi wakaunkha akhala ansi yakakwakwa pakayeya ikuti munzi wakalino uzwide iluthangalo waleza akhala ansi yakakwakwa aluthangalo pakaunkha pakakwira ulikuli walo wakaziyalwa mwami wapajuda pakabona nyenyesi yakwe chindi nthu akali ikuchwe nkhapera twabola usomukomba amuyeye nyenyesi makaunkha ikuthozya imbo akali kuchwe imbo yakusololera kuyenda kusololeraku mwabona mbakali mthopeni mbakali babuloni a india ede ikuchwe lya palestine kupanga kuchwe lya musanza ilio pakali kuthozya ikumbo kusololera ikuthozya imbo nyomulizi kulimbo kuyenda ikuthozya kuya umumuni oyo ulondokete wabona palo banthu wasongola akali ikubola ikumbo ikapaswa ikuchwe kuyakumbo khapela ipakabona nyenyesi eyo ino kuti na ikakali ikumbo ikulanga kuya kusule ipakayibona mwabona palo chindi ndi pakasiya okuya yakapenzya konya uya mphawo yakapasiya ilyo pakayeya nje iwe nyenyesi ya mwayika apopo nje iwe pali mumunzi apopo oma pakati banthu bonse pali mukuyimba akukhomana iboyo ibulemu bwaleza bwamwesya zinthu zyonse apopo mpha kotupete kulizi kuti yesu kulizi ikuti kuzwirira kwesu muli kutwalangira ndakuthema oyu thakwe omwi thakwe ya iwene ikwanja ibora okuya kufanga nyenyezi anthu omwe alimi thulizi indi eyo indi ezyo nyenyezi ziyakanjira ichinthu echo yakuchulu echo chechindi mesiya nakali anyika mesiya ulanyika ndaliyonse kwainda imyaka minji imyanda ndainda kunira kuthema yavyo alupo niomwabona iyo mphawo kuli yipheko yabora anyika amuzibe siya ulanyika chindi eyo nkhamu yanyenyesi ni yakabora anthu omwe ili pakalisi kuti wakalipo apoapo akaunkha kusena wakuyendezezya wakukombi wakuthalika iku kuya bwamba athala ansi ili akagwagwa yakaunkha izi inkhamere ulikuli walo ulikuli walo ulikuli walo ulikuli walo wakaziyalwa mwami wapajuda wakabona nyenyesi yakwe kuchwe lino wano aposena pomwe ulikuli walo ulikuli walo ino ulikuli Ino ndi sampu. Ikada nika imopaizi. Mpati. Wakati. Wayanda wakati. Ndipenzi nzi. Andinywe. Barumbwana. Ba. Mulinkamu ya basibi indesia. Mwabwana. Ino ndi sampu. Uzidirira. Iwabo wa sayansi. Mungu zialeza. Bagabona nyenyezi yagwe. Alwi wakari. Uwasongo. Basimanu. Bagari. Mumulimo. Wa sayansi. Wabugombi. Alimi wakarizi. Indi nyenyezi. Ya usiga ogwe. Mesia. Alimu sena bumwe, alimi awa, sena, obu, wagele de iwijiziwa. Tawe, chobagazi kujatikizi ya nchijo. Inga dee ya wana, ibaga ima, buka kwa kwa, aguti, amulange ejo, ha, eyonkamu, ya basi kuindirisia, amu basi irile. Gabamba kuti, uli uli walo, wakasi ya mwami wabajuta, hebagazi iguti, Heroda, mwami, imusanza ogo, hebagazi bishopo nini, oma. Uli uli walo, wakazoro mwami wabajuta, wabana nyinyezi yawe kujwe, parati, amuore oguno, nyonse, nubantuba songo awa, abu senawa, amuore oguno, tena nyonse, mwabona nyenyezi, imwe amwe, oh, sebo na jintu, imwe, mulijejo, nyonse, nubastronomi, amuore oguno, tena nyonse, mwabona nyenyezi, imwe amwe, pepe, pepe, samu wana jintu, imwe mburi mshobo omwe, wajitondezio, jama sesege, pepe, tatu wene jintu, mulijejo, pepe, tatu na, asebo, jintu jionya, tababoni jintu, Taba gonzi wajibona. Adwi, ibaka bakutawasi. Ino ujati ziandigwe, nyonse. Pepe, pe, twabona nyenyes. Ino ujati zia indigwe, palombana. Yobamba, findi, awa, abalambo. Amrangire nyenyes. Nyebo, muli, nyonse. Nyebo, muli, zi, ogo. Jigama, nyonse. Fajirigo, umajuru. Nyebo, muli, zi, nyenyes, nyonse. Sena, bakabona, jiri nyonse. Ne, ye, twabona jintu. Pele, yagarigo. Ule mwuleleza, oh, ma. Sena, mwaibona. Koire eno. Kabela, kabagonji uibona. Yabuya, koonya kusunguruga mbabo. Kabela, kabagonji uibona. Pepe, etuwa bona jintu. Oh, kaligo uguya. Sebo na jintu. Masimpe, tajit. Mofu maningi boyo. Ayiri jago, uibona. Wana iutina ulimofu oyo. Ba, masimpe. Ngo uibona. Njababo buyo lesa. Mbayo ibunita. Njiyo. Abo, nembabo, iba ibona, yonse, yagari munzira eyo, masimpe. Wagari no wakagonzia ibona, wala ibuchuru, mwerenga lenga, nyomonezi, pereba mwi, babo, wakagonzia, mwabona, eba kabona, mpula ibuchuru, obuya, pere noa, wakagibona. Wabra mwakabona, sala, jatire mwanda, bobo, utari, wasi kusabula, wakati, tato amasi, mbanga ibana, moje sirino. Obo, botu gonzia, usule mkida, mpaye pere, wasi manu, maningi, wasi simi, wendolonsi, do. Ushomo chitunde yujazi ntu zitabonwi Barizi uchi eji Yagaja hamba kawela Chejo we Cheji chitunde ziyo yanchijo Barajibona Linambwane oma Iwantu esu basongo Tababoni nyenyezi Unyina jintu Injiyo Hambozi Mugasimpe Jindi Mugawari ulanga Kabela Mugaga ingilana Ankamu Iribobo Nyenyezi Ega simana Jintu chijonya asunu Eyo cheizima Ibanji Mumoni Mbomobo Ingilana ankamu Iribobo Mburi eyo Itashomi Agwalu Mburinjiyo Mutariga Alimi mboboti Mutuya Iwa Iwamantano Mwamambungano Mboboti Mbo Kya wenda antomwe Chitakuti Twasminana Mwabuti ruswana norwa, kwa eji okuno, njiga mwaisuwa, onse ii, mamugano, mamugano, agamantene, njiga mwaisuwa, mwabuti, mwotia, agamantene anto ome, gavuli, kulima milioni, ama maili, utantamugana, mwabona, mwabuti, mwotia kujijita. Iba, njeri, andise, alimu eji, alimu, eyo, alimu eyo, alimu onse anto ome, eyo, nekubabobo, utantamuna anto ome, ankamu, ilibobo, yabubi, leza ulimu kuchana mga intu, unjaloma, usalala, utawe tombe, ukala, ajwi iliawe.
All right. Jesus.
Ya, sampulia Jesu kambo kajwi. Alimi mpao, tulalega, mga indiga nini? Jesu waka sampaulwa kambo ikajwi. Amulange awa, mwabuti, waka kwenja ikusunda isampu. Kakuli, wakali sibuleza. Leza mumubili, wabuntu, wakali leza imwini, wakaba mumubili. Lino, mwilizi baibere, ya gamba bobo. Bagamu jatawuga, bangelo bagamubona, amujebu ejo, nisho maguti, Timoteo, bagajibika mbulibobo, mbona, ibuteti, bagutawe mkazenu, magani asisubi, mapati, abuleza, kamboleza, wawaiguruwa mbubiri, wagabonwa abangelo, bangelo bagaligo, uziyaru kagwe, obo, mwere degu chibangelo, agarang ansi, agusegelela, yindi, nibagarang ansi, ujiri do, jaba nyama, agubona, ilesa, talifungula umwili wa buntu. Amen. Talikambi kuti bagatalika ubwira. Sono mumunzu wa Davida Kristo azerwa mufuturi. Angelo bagasera alimi. Bagababa migama baba abo atomwe alimi atala. Yasirundu cha Judaya gagaimba. Ulemuliresa. Polisi chulu, luu munu ansi, abotu, buyoba, ikubantu, lakabona eti, yaleza, abo, bagari langila, ikubona, ikuti, yaga iburuwa, nkabela ndeyo, mbali ya gabete, lino sarani, taga shuma bobo, nyomolisi wakati, ikutina uli, angelo wakati, ngongwe, oro, norwanda, kutina uli, itabobo, abobu, atukubone, wajijita, ila angelo wakati, pari au, ikubantu basongo, a science yabo, yabu gombi, gati, hali au. Amen. Kega amba wasulio wa teoloji, azintu zionsi sunuwa kwenta uzia, izintu ezi, jaga sinisimua miyaga michonto ya inda, ezio, zioji tiga, eri umpaba we, wala kwenta uzia, agoro taba, taguwe magani agali, ya sola iguamba iguti, ponti aspirato, waka sola iguba anjiga, sena mgalizi, eyo. Nuba mwinyobo, bana, bajigolo, amandambili, habu sena, mumagani agali, au, obagamba kuti, kuli, ponti aspirato, ero batashomi, waraji sabula, wakujisega, yati, waka jina ii, si, ulelo, imuna Roma, waka uligidwe ii, muendelesi, waka uligidwe, Pontius, Pilato, pere, ikutandula imwigi, ziriji sambo mwizia inda, waka wenta uzi ibwe, diajogo, Pontius, Pilato, muendelesi, oo, ma, mbufu wafu wa obo, ibagati, waka jina, Ramuse, mumagani agare, Ramuse, ikulela, egepita, pere, waka humbula, ibwe, rio wa archaeology, Ramuse, uwabiri, Amziwe alimi, bagati malambo, ina, naga wa ansi, baruiyo wa archaeology, bagali, ikuhumbula, gons alimi, utanzi jintu, mwizi, baga humbula, yansi eni, ogo, malambo, mwaga wita, mujerugo, mwizi, jindi, jindi, mwaga, lila, ibagati, ago, bagali, igano, buyo, rimbo, mungfumwe, mwagamba, igaimba, daindi, oguya, nya, iwasi usabula, bamba bobo, ago, gagali, igano, gabuyo, waganyina jintu, Kibobo mburi, malambo, gawa, a Joshua garisi ya mwembo, aguzusa, tanta, malambo, elio, bagaseruga. Waganyi na jintu, ilibobo. Eyo mwisi uyo, wakiloji, mupati, muna Kristo, wagasumana, igusia, kambu, wagaisi, iguti, dagerede, uba obo, wagasia, tugogola, kugambia, ituli magumi, utadwe, ansi, au, wagabede, iwagali imalambo, aga, lundigide, atala, yalimi, alimi, mubonya mburi eki, mwoya gamba. Bagati wagina, ijintu, libobo, mbole, Davida, igusola, gulizia, ilizio, ijawe, igantimbwa, igantambo, kambo, zimbo, yatu tambo, ilizia gali, zirwe, igusigila, musentuari, yabu 15. Bigati, wagina jintu, mbolijejo, munaisi Kristo, waruiyo, wakioloji, wagasia, ansi, mweke pita, nyaga ilizio, yone, jaga inda, bagali jisi, jagulizia, yatu tambo, Amen. Oma. Bagati mjadilizia bana wa Hebrayo. Iguba. Bambila. Mabwe. Azintu mburi ezo. Igufwa. Uwisu. Wa. Umya. Waganyina jintu. Mburi ezo. Basurio. Wa Kyorji. Baga inka. Vyo humba ogya. Ino baga jananzi. Eungu. Science. Ino baga jananzi. Malambo amunzi oyo. Ba Hebrayo. Uragayaga. Bari. Tanzi. Yamabwe. Agari. Uwisu. Blanfu. Bagumya. Yabiri. Agari. U. Bedwa. Motubela tunini bajikuba abiri tiaga jisi ibwisu mulimbo bo pe oma masi ali mukumwaiga Israele ili musinsimuga izitondejo basinsimi yoba kasinsima iye munene jonse jibola konya ulindiswe mwesu mwejezi Mkambo nze njilo obo, miyaga mishonto ya inda, inyiga ya sipekpegu, taina yutide, mchoya jita, askrini igora, igano ga, milao ilikumi ya gajitua, habana, siso, jimero, askrini igora, iwomi kwa Jesu Kristo, inda guli, denha, askrini igora, imuseri, iwansi, imopati, usanduga wa Petro, mishobo yonzi, ya bugombi, eyo. Ibazi pepegu, ndoba gaga, agu, ilisia bisia. Agu isoa, peleleza, mongozu, yawe mpati, waga, ilisia, mbubwanya buyo. Yoda lido ejo zintu, yaga ambwa, yaga michonto e inda, mbulanda, utawa mkwaya, mwombe, kuuba, wa, iluangu, waleza, nagati. Ngoyo mumbuni, baima, wamba ula kulindime, ndambila, mtu, ya ujita, bantu, baga, ila aguti, ulinyongene anini, mumotwe, kejo, jukwani kisho. Yanguo, sayansi, ya gajibuesa, pajiri, palo mbwini. Ndakati imwanakasi unigeritwe irufu, ndakati mulije mvule lino obo mbufuba, walo ujipanga buyo mumizeso yakwe. Cheji chifanisho jajo lisa yojecha myala gomporora ulagonja wita ejo chayanda. Yesu sambo yajwi mwana walesa usetegeme gaimbi alia Emmanuel. Ino ndi sambo amulege zizili utashumi mange aswide kumeso awe na kuchwa jirezu nishonte na kumujicha hirijonsa ujatikisi ya nchijo isampu iliajwi chinzi kukusulisa ichwi ilia tata oh pere amye wele kusunda isampu liarufu leza oyota kwenzi kufwa alimu umwi uyo wakonja ikufwa ikufutula sizibi. Tawe umwe ombi, tawe mtu wabiri, na mtu watatu, wadari uonja kujijita. Leza iluwawe, ngomu luzutu uonja ujijita. Eri ngoyu mbabede, wakati, tawe mtu wakatanta uchuru jita oyo, wakasuru ansi, walo mwana wa mtu oyo lino, uli uchuru, amen. Wakati, wama tata bagari ya mana mkanda, eri walifikide, wagamba, erio, wamba kuti, uliji mkwa, jabu umi, wakati, kataninga kuba Abrahamu, ndime, ndire jinkwa, jabu umi, ndime walo, ndime, wakati, tolinyaga eri, bagubi osanwe ya kugomena, kavera, wamba, ikuti, wakabona Abraham, wakati, kataninga kuba Abrahamu, ndime, iri mpao, kulegera basisiri umwanga, mbunga na yaga bungwe, umwanga, maeya, ukusu wabama marino, imungano, ihubide ya rodigea, wama tanda anze, mwiva ambungano, wabona, waibete elino, na, sama la gonzo igwona, igambo, chomporora, igurwana jianza, igambo jeso, mchagarekela basisibi, igumanga, bagari, wawuzulisi etwi, uleta isampu, uliresa, igafwa, uleza, wakajita igukwa, wakajita guba, mubili, utegwa, afwe, nimi jeso, wakari obo, Yoga, bambira kuchatikizia nchijo, wakati, amumwae eri temperi, kabela, njori yaga arubo, tagwe mtu umbi, wakari yaga arubo, njori yaga, umasiba otatwe, njori josia nchobeni, amuli mwae, njori yaga, mbalichona, wakari mutari ya sui, umasiba, umasibu otatwe, mwonya imwana wa mtu, mbalede iguba, mumoyo wanyiga, elio tibagaji mwishia, agwalo, mwabwana, isampu uyagi. Mwa gabete lino gasa kura kurofu ububuga ubomi ikutamani elela ikusangu na uchaigwa utegwa ya kwenja ikubuga ubomi ikutamani akuleta mtunsi ibambi onsi babari muji wa ajagwe ubomi ikutamani abo bayo mutamba mwabona wakaba mtunsi gabasika mbwa mnononi alimwi wajita ikusunda isampu ya kusabura onsi kukubazi kwa onsi mbulibio balanda njina ibagwe mwabagajita atani ngabo mwuri Musa, mwuri Noa, mwuri bamwi babo, baga sunda, yusabula ogo, wakajita kusunda, yusabula, kambo nsi, wakajisi ichwi, alimi, wakajikwi, kegambo, baga musabula, kunji iwinda, yose, wakali usetegeni, ajwirini, haleluya, ejo, kegambo bamba. Yesu wakati nyevo, basi kupapa, yati, mwagayaga chubanda, kwa basi sili, kamera, nime, mwaga, avika omia, Tabora, achwi yale, alimwi, kimwa kaba shoma, mwje simulandu, wa umwi au umwi wabu. Iko Phoenix Leza, na wayanda, ndiyo uma ipala, buzwa umwi, ndiyo pamulandu, unjala ni ee, nkambo, kakuja Jesu Kristo, umambula ya bupia, ndiyo leta iku pamulandu, mbele yankamu, ya bukotawusi, Leza na wayanda, bajisi, buzwa, ubulowa, wa Jesu Kristo, kambo, kakumambula ya bupia, hii mnene, ikupa, mlandu onse. Petro waga bapa mlandu. Abuzo wa pende koste. Wagati. Mwebo amanza. Imabi. Mwagaba mbuna sikwami. Mwabome. Olesa. Waga busia. Mwibaga mboni. Wagareta iupa mlandu. Yoweza itu idalesa. Upa mlandu. Kabungwe. Yaligonse garigo. Amuntu onse. Atala anyiga. Tikusurwa kubolowa. Kwa Jesu Kristo. Olesa. Amigwase. Yuba. Loya. Uwagwe. Kubuswa obo. Amen. Ii, basi kusabula, baga mkubasya, baga msampawala, waga kala ichobe niku. Ngirio, amen. Oh, amalangire ejo, chaga jita, wali mwana walesa, iga pinga ilufu utegwa, anyonyo nejiri, waga jita yejo. Ero ni nsila ibuyo, mwaja gari igunja, uja ikwa alimi, waga jita yejo. Aguje sunda, kambo bonsu wa mwi ibabo, baga jita. Kambo bonsu wa waga inogea, baga jisi uchontu, iwa chui ili alesa, inkambo jesu, waga amba bobo, iitwi ya mwami, yakasika kubasinsimi pali mbinguni umwe wabo wakati ikuti vamauso ukombe wanu wakapunganisikwa wakaoma imabwe akuchaya ngone omwe iwabo wakathambula basinsimi pao mulayaka ithupanda ithwabo niba ikamana kunkha ikati mujisi ikuzulwa wakuwabikha omwe pao wakaphatikwa jano ikati kizya imunda wamasansa abalanda ibakasika Daga mapenzi ya mpao umalegelo bagati lino twaja imwana kambo nguswana mwabona oo baga nyama yindi ni baga mwona jejo mwabona Kituwa kajita kusunda sampu ili mpawa kwangwa imwini Toruwa gurufu kutegwa hajaigwe kupirishabu mibutamani Mule mulireza oo obo mwe muyanda kupirishabu mibutamani Akubusia onse imwana waleza Mujindi ya bukalo, abo baga ima achwi elio, akubweza sampu. Mbambobo, ikuti nataka bora, noa nataka buga, iduna nataka siga, elia nataka peruga, ikuti nataka siga, noa nataka buga. Kuti nataka ila kusiga, nkambo wakarika belele, baga kanzitwe, ako kaka siga, so yumuna isampu, igeni, akupida ichi yonf ya leza, yaga ambitwe, abantu aba, garurami. Njobaga iminina wakajitakuba Kagombi wakari kukonja Ujita lesa iluwakwe Imi wakasiga Angweza busena ikutegwa akonje Nununa akupabu mibutamani Mwana onsi walesa oyo Wakaimina iki njonya Yerede vyopenga usampu Onsi mwana walesa Jindi yabukalo oyo Wakerede vyo usunda isampu Wakanyina umi wakari kukonja Mununa pere ulushomo Wakabona oyo mununi Gabora Job wakamubona Jobu waka ima ya inerio, kabela, wakati, oo, oh, yabo, sisibi wakumbali, leza, mungu penja, huyo, mkambo nduwe sisibi wakumbali, wakati, ndelezi mununi wangu, ulapona, masuwa akumamalino, yo ima anjiga, nekwa kuchituga, tuwa Luganda, tuwa nyonyo na mobili oyu, nekwa bobo, mumbili wangu, njobu naleza. Mwaituwa wakati, mkambo zi, tomusinga nyi, kabela ukwe, yati yabo, uliwanya mburi, Imo penzi, usampa ugete, wakati ebo wa mbaura mburi, mwanagasi mkwafuba. Amen. Woyo mkagabete, nilisi ulapona, kabela, uyoima, ubuswa wa mamaninu. Iwe jeso natagabola, jobu, natagabunja, ununununwa. Kambu wakari gabeneri, kakacha ibuswa kumarengelo aji, wakarisi busena bagwe, wakarisi jabiro jagwe. Kegambo, maria wakaziwa jabiro jagwe, obobuswa, chindi nagaswa ugea, wakati utunda, nuhari, koguno, mwesu nagatafwa. Wakati mnyogo, ulapu garibi, igati, ii mwami, mungu buge, wakari mlombe, uli kapotu, kiesu wakati, hele ndime mbuge obo, sena ulashoma obo, wakati nyea mwami, ndirashoma kuti, uli mwana waleza, wakere igusiga mwanyika, wakati, mwamula siga kule, oo, hawe, Wakaji siba, uyu mwana kasi mwenini, tari kwa mba, jejo, wakaji si, madaimona ari jiroba, haka tanduwa kuswa, mlingwe, wakari inguzu zialesa, ya iguonja, ukusia, ulisumpula, aku, unwa, asitusions, kuswa, mlingwe, jagari iguonja, ukusia, oya muu, mwenini, wakulianda, wajikolo jipati, kuswa, mlingwe, ukonja, umuamba, jirenge, jipia, wakatanda, madaimona ari jiroba. Banoba nakasi bakarisi, umagabete, abo, ibaga mutambula, bakarisi kuchi, bakari kukunzia, iwa jitila, obonya asunu, bala jita abalo, amonyo sumina boyo, ejo, cheju ntu, ichirila, ngoyo mwabete, wakamba jejo, alimiwa, mulisi, jaga jitiga, o, bose abo, bayo pengira ejo indiona, wakafukida igambo abo, wakari umibuyo, wakari ikukunzia, ikukwa, uje jita, kambo wakari jwi, Wakarijwi, ichwi, daga iburuwa, onse bambi, baga jisi, madus, mashonto, hili, hawa, wakari ibusule, waleza, mulingwe. Walongu mbobu ya sunu, wa Hebrayo 13:8, Jesu Kristo, mbobu ya nguwena, sunu, ambu ya miaga, amsuirile, nye mwujala nchonzio, ndira ujita, ndede ujita, nda indi lila ujindi. Kaga limba bala liyomu. Wakajita, kakaremba, bala, kambo nzi, wakari jwi, wakari nzi, majwi ayo, akaremba, wakari wivuna, iwa jwi elio, kulemu, lino, nari wakabot, wakari jwi, kakarede iulemba ijitu, wakari jwi, ijitu, lirembe jwi, lega iwuruwa, kulemu uleresa, ngumoboja, sunu, wenya, sunu, abuyamnyaga, walo ndichi, ijitu, lega iwuruwa. Ewati, sambo buwa mwes pranam, mlangirire Jehova kaimbwi daili eryo naufulita mengo atala yamawe muli ulale upangira Israeli mukwakwa wakuendera amulangirire Jehova mumubiri gamba kuti lomuno alojereko imawe nakali iguma ankomwe mumako yamvula tabera chamosi wabali nyankuta azintu zyonse muli obo wakati lomuno kalojereko eryo akamuswirira nyuwo azyonse wakali Jehova yakuti Jehova wakali kukonja pima ulale akusashaira imadosi mume masonto walegera ibwita anyiga akuba zinkwa yakusanina bantu wakayima akukwesa nsi osanwe ana mapisiketi osanwe ansi zyobiro akusanisya bali ziulu vyosanwe wakali cwi amen amen walondi cwi alimi uyoba ivi lyonse iyo kuli ndime ang'anda yangu tiyoberekera cwi ondyanda kumubona yanda kulanga busu bwakwe kugya kwimba kwalyonse kuzyalu kwakwe lufutula atungwagwa twabulemu andi sumphule icwi lyangu yindi masukusyo onse akwinda ikusika umunzi mamalino kusekerera lyonse oma yumuna sampu lyajwi neryo isampu lyenda cwi amukhale ncobeni acwi akuyumuna sampu atukombe Yesu muli ibusiku bumwi mwami ndakamphorola oh Yesu ino yanda ikuti ndichitenzi ino ndichitenzi mwami mukubona ezinthu akuziba ora ndiyotuphona ino ndichitenzi mwami ino ndichitenzi ndakombera mbungano yangu nini awa mwami ndayeya bayuni banini mujengano zinthu zyakaliko abayuni ibambi ezyo zyakali zinthu ziphati pere kwakali chikatha jambapo mwami pere yindi bangelo nibakanjira thawe bayuni ibakasyara ibatumwa banini bakali babotholoko mwami pere ndishoma kuti kuli chinthu chimwi chilafi kuchitika ayibe mwami wotubumba akutubamba muli nzira yako tuli bulongo uli mubumbi akulinda okwa Christmas mwami tulilumbite uchipheko yalesa ulilesa utupa nyengwa kuti eyi chabamwi muli motushoma mumiyo Yesu maweza amwi asya ibu pagani ikwabusiba lobaka sola uji bumba uji bamba mbuli usekerera wa jilaliro jilaliro ya Kristo pere zitwa bora munzira eyo ya Santa Claus masamu a Christmas sakatisya pere tubola musinali ya mwami Yesu ukomba esa iwachulu oyo wakalifungula mumwiri wabunthu mumwiri mbuli ndiswe akukhala akatikesu ukutununa akupengera sampu lyazina ikupengera sampu yajingano ikulekela tubunga twanyika ikuta Emanueli ikuthekwa akonje ikutweta kubume kuthamani ndisobani mwami ndisobani ikuti kutanthamuke isampu limwe leza watubamba ikuba basumamba ibajamba ndathula machwi aya kulindiwe tata ingakaphangene iku ikathala akuthekela muli mwebete pere tata wopha ibulumbu iku bantu aba wokhala akuswirira alimi akube kuti nguzu yakabusya imwami amuthondeisi akulindise okuno ukuba mufutuli mumasuba aya akumamalino akube kuti ziphononosye muya wonse omuno mwami wokuswena iwakubohora wa mwami Yesu akube bopo tata ponya basisitwe abaphengede balakatikesu owanga iwachokede miyoyo mwami tuli kwaphenga maningi moyo wangu ujisi inembe izinji ali nguwo mwami ikuswa unkhondo zikali ngilisilozibo lunji wakayindi ndigwasye mwami ndiyandikana lugwasyo lwako ndidakonse oku wisikwa wali kwapukanze ndilashoma kuti iwali obo imwami ndigwasye oleza alimi gwasya imukano eyi alimi tulongezi anthu omwe longezi abana basontho ndiyeya ibanji isunu ibanthu banini batawankhobaya banini ibathako thambula lilyonse okwera eryo ndalomba kuti uyoba ambawo Aguba kwasia. Uma pabu mi utamani mami. Ejo, cheji pati. Ejo, cheji pego ya Christmas. Ejo, kuyanda mbomi wa Jesu Kristo. Kuendelezi akulela moyo wangu. Ejo, kendi yanda mami. Watuangezi anto mwelino. Fatula machu aya ulindwe. Alegele awete ali onsi. Bayo jita mami. Ufunga, ogomoyo. Osola, ujula. Agubeguti, aga ziare. Jini jipati ya rufutugo. Musinale Jesu. Amen.
Ever who, how many love him?
Nangu ni oi, mbanga eba muyanda. Kuba mkubinda, bobo nekuba. Oh, damu yanda, mwami. Ino uyanda, utindiji tenzi. Utalwi kuswanga na sunumasigu. Mulisi Christmas, choyamba lino. Oh, nchipego, yangu ya Christmas. Eji, nejo ijwi, mwami utina ndagonja iguyo. Ulirega iwangu, utinda gonja iguyo. Ikwisia iwangu, mwanzula igutegwa ijwi. Iyago, igonje, ulitondezia ilimi, iguinda au. Ejo, ejo, cheji nchuji pati maningi, nchezi. Inondia utiba jisi, zintu zimwi. Zoba yanda kupa ibana. Inondila josha, uswanga na kumwesu neveyo. Lesa, amulongezi. Mwesu neveyo.